ngiqagele ngiwuhlobo lomshumayeli okhefuzela isikhathi eside futhi ongenamfundo ngiqagele angizwakali kakhulu njengomshumayeli kwabanye abantu futhi angizisho ngisho nokuthi ngingumshumayeli ngiluhlobo nje lwethayi elisipele kodwa ngiyezwa ukuthi nginomlayezo ovela kuNkulunkulu ukuthi endleleni yami ukuthi indlela kuphela engifanele ngiwethule ngayo ngizama ukwethula ezweni futhi uma bengingahlalanga nalowo mlayezo bengingaba ngumkhapheli kuNkulunkulu nomzenzisi kini umuntu oyosho into eyodwa futhi akholwe ngenye ngokuzenzisa sifanele njalo sikhulume iqiniso livela enhliziyweni yethu ukuthi uma abantu besibuka ngisho noma bengavumelani nathi sifuna ukuba ngowesilisa nabesifazane abahloniphekile ukuthi sikhuluma okuvela enhliziyweni yethu lokho okungokuqinisile ezinhliziyweni zethu ngonyaka odlule noma ngaphambi konyaka odlule ngaba nenhlanhla yokukhuluma umkristu noma ngiyaxolisa umlayezo kakhisimuzi lapha eRamada futhi ngikholwa ukuthi ngakhuluma ngendaba kuphakathi kokuthi kulapha noma ePhoenix ngokuthi kungani kube yiBethlehema elincane na futhi ngiyakholwa-ke kwakulapha ngonyaka odlule ngakhuluma ngokuthi sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size ukukhuleka kuye futhi niyazi uma ufunda iBhayibheli futhi siyamangala labo kungani na futhi kulo busuku ngicabangile uma benizongibekezelela isikhashana futhi nikhuleke nami ngizozama ukuninika umlayezo wami kakhisimuzi uNkulunkulu kuphela uyazi ukuthi uzoba kuphi uKhisimuzi olandelayo uma ukhona uKhisimuzi olandelayo emva kwalona ngakho njengokuthi lona kungahle kube nguKhisimuzi wokugcina sihlezi ndawonye Sise sihlale kwelinye itafula futhi awuyikuba yilowo walolu hlobo kodwa uyoba lapho sidla futhi siphuza isidlo sisisha naye embusweni kaBaba ekupheleni komgwaqo bese kuthi ke asisondele kuwo kulobusuku kube sengathi lona bekungumlayezo kwakhisimuzi okugcina esiyoke sihlale kuwo ndawonye ekujuleni kubuqotho Ngifuna ukukhuluma kulo busuku ngendaba engejwayelekile kodwa ngezinye izikhathi uthola uNkulunkulu entweni engejwayelekile wenza izinto ngendlela engejwayelekile hayi indlela ejwayelekile indlela engejwayelekile izikhathi ezingejwayelekile izinkundla ezingejwayelekile akejwayelekile Futhi ngifuna lokhu inkosi Thanda ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi kungani kwafanele kube ngumelusi wezimvu Futhi manje ngaphambi nje kokuba sisondele ezwini engikholwa ukuthi lo nguNkulunkulu eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu Njengoba ngishilo ngevike ledlule noma ivike elingaphambi kweledlule ePhoenix ufakazisiwe ukuthi kukhona izinto zalomhlaba abantu abedlula kulendlu manje i-television yakufakazisa lokho ngelinye izinga amehlo ethu emvelo nemizwa yethu emihlanu ingeke yakucosha lokho akusikho ukuthi i-television kukhona ekukhiqizayo Kuphela ihambisa ngumgudu ungeke wenze umnyakazo ngomunwe wakho ungeke wacwayizisa iso lakho kodwa ufakazisiwe ukuthi urekodwa inguna phakade ngingahle ukuba ngimile noma umuntu eAustralia ubengaba sesibukweni setelevishini lapha hayi lokho kuphela kodwa umuntu bengakhuluma anyakazise umunwe wakhe acwayizise iso lakhe Noma ngisho nombala okugqoka akugqokile ungakhishelwa lapha odongeni futhi yena eAfrika eAustralia umhlaba jikelele Niyabona kukhona indingilizi ephakathi kokuthi eyamagagasi ngeke ngakuchaza kodwa ngiyazi ukuthi khona angicabangi ukuthi noma ubani ngempela ubengakuchaza ngakho itelevishini ingadonsela lokhu phakathi futhi ikwenze kube yikho ngempela ngezinye izinto zokwenza ezikubonisa odongeni Manje leyo nto efanayo yayilapha ngenkathi uAdam elapha. Television yayilapha ngenkathi uElijah ehlezi entabeni yaseKameli. Bawulapha ngenkathi uMartin Luther lo mpristi omncane waphosa isidlo phansi wayesethi isinkwa ikosha futhi abalungileyo baza kuphila ngokukholwa kwakulapha ngaleyo nkathi kodwa manje nje sisanda kukuthola kanti futhi kunjalo ukuthi ebukhoneni bethu kulobusuku nguNkulunkulu izingelosi izidalwa ezingaphezu kwemvelo ezingabonwayo emzweni wethu wokwemvelo wokubona kodwa ngelinye ilanga kuyoba yiyo ngempela njengoba nje ithelevishini injalo manje futhi nje ngokwejwayelekile nje manje yingakho ngikholwa yizwi uJesu wathi onyazela izwe elilodwa kuleli iBhayibheli noma asuse izwe elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila Ngakho asikhothamise amakhanda ethu ke ngaphambi kokuba ngisho silifunde nesikhulu isizotha noma yimuphi umuntu unamandla ngokomzimba ubengaliphenya ikhasi kodwa uNkulunkulu kuphela ongalembula futhi amakhanda ethu khothebe ngasethulini esathathwa kulo futhi ngolunye usuku siyobuyela angazi noma futhi Kulomzuzwana wesizotha njengoba sisondela kuKhisimusi uma bekhona abanye lapha abazizwela ngempela bengafanele futhi bengathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko ninga ngaphandle kokuphakamisa ikhanda lakho phakamisa izandla zakho nje kuNkulunkulu bese uthi ikhumbule inkosi loKhisimusi uNkulunkulu anibusise Wena ongcwele kakhulu noBaba wasezulwini onomusa uNkulunkulu somandla yena owayekhona ekuqaleni ingakabikho inkanyezi noma iatomu noma imolekuli umsuka wezinto ezincinyane Wena wenza zonke izinto ngoJesu Kristu indodana yakho futhi isiphe zonke izinto ngesihle kuye
We thank thee tonight Lord for this
Siyakubonga kulobusuku Nkosi ngaleli thuba osiphelona kuba sibuthane thina uqobo ndawonye kuba sixwayiswe futhi sifundiswe ngumoya ongcwele nomoya ongcwele uthatha amazwi akho futhi wembule kithi ngokuba uJesu wathi nxa esefikile yena umoya weqiniso yonikhumbuza ngalezi zinto engizishilo kanti futhi anikhombise okuzayo uNkulunkulu akukho namunye phakathi kwethu kanjalo akukho umuntu phezu komhlaba ufanele ukuzama ukuhumusha izwi lakho ngokuba kulotshiwe ukuthi izwi likaNkulunkulu alichasiswa ngumuntu ngokwakhe
Therefore Lord we pray that the Holy Spirit will
Ngakho ke Nkosi sikhulekela ukuthi umoya ongcwele uyosinika kulobusuku sonke isabelo esisidingayo ukwenelisa lokho kulamba okusenhlizweni yethu kuba siyabe sisondele kakhulu kuwe asifithi asihlanzekile asifanele Makuthi umntwana owazalwa eBethlehem owaphila impilo ephelele kakhulu impela futhi waba nguye kuphela umuntu ophelele phezulu komhlaba futhi wazinikela yena waba isihlengo ukuze asihlanze izoni ezingahlanzekile nokusiletha ekuhlobaneni noBaba siphe kulobusuku ukuthi umoya wakho ongcwele ngokushunyayelwa kwezwi uzosenzela lokho Uthi Nkosi uNkulunkulu baningi abagulayo ezweni namhlanje ebusweni bomuthi odlula yonke esesake sanyanga ngawo nomuthi odlula yonke nezibhedlela ezizedlula zonke kepha nokho kukho konke ukuvumbulula kwethu kwesayense okukhulu nokho kuningi kakhulu ukugula kunalokho izwe elake lakwazi ngoba siningi kakhulu isono nokungakholwa izwe eselake lakwazi sisize kulobusuku nyanga enkulu futhi Uphilise abagulayo ophakathi kwethu futhi siphe umoya weqiniso kaKhisimusi. Ngenkathi namhlanje ukuthi nxa imigubho yabahedeni kukhonzwa izihlahla zaKhisimusi izindaba ezizinganekwane zendoda ethiwa uSanta Claus Nangonokwacha bethu bephasika nezimfeshini ezehlukene izwe lezohwebo eseliphendukela abayimpahla ezimali kulo wangathi kungabekwa iceleni uNkulunkulu
Let us enter into Christ the word
asingene kuKristu izwi ukuba sikucela igameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Umani izophenya kanye nami ekufundeni embhalweni ongcwele uLuka ongcwele isahluko sesibili. Ngizwa kahle ngabe kukhona okuguqulela kweminye imibhobho na? Ngizwa kahle ngemuva na? Umani ngizwa, hambisani isandla senu. Ngiyabonga. Isahluko sesibili sevangeli ngokwaLuka ongcwele.
And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar.
Wathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augustus sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kwenziwa kwaziwa engumbusi waseSiriya, bonke baya kubalwa yilowo nalowo ezweni lakubo. Nawo Josefa wakhuphuka ephuma eGalile wangena emzini waseNazaretha. Waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehem ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, ukuyobalwa kanye noMariya owamiselwe ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi-ke selapho izinsuku zakhe zaphelela zokuba abelethe, wazibula ngendodana wayisonga ngembeleko wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Kwakukhona abelusi kulelo zwe ababehlezi endle belinda imihlambi wabo ebusuku. Futhi ibheka ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelosi yathi kubo, ningesabi ngokuba bhekani ngibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke, ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokhu kuyakuba isiboniso kini, niyakufumana umntwana embesiwe ngembeleko elele emkhombeni. Masinyane kwabakhona nengelosi uqaba lwebandla lwasezulwini lumdumisa uNkulunkulu luthi, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwe nguye. Kwathi kuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelosi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eBhethlehema sibone le nto eyenzekileyo inkosi esazisile yona. Bephuthuma bafika bafumanisa uMariya noJosefa nomntwana olele emkhumbini. Sebebonile balanda ngalelozwi abatshelwe lona ngomntwana. Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi, kepha uMariya wagcina onke la mazwi ezidla ngawo enhliziyweni yakhe. Babuya-ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwile nabakubonileyo njengalokho kwakukhulunyiwe kubo. Kwangathi iNkosi ingenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Manje kuyikungani lesi sehlakalo esikhulu sembulo yakubelusi bezimvu na? Lolo bekungaba uhlobo lwento egamile kithi. Ngineminye imibhalo ebhalwe lapha namanothi ambalwa engizozama ukuhamba phezu kwawo ukuchaza kini ukuthi kungani ngokwazi kwami okwedlula konke. Futhi mhlawumbe-ke emva kwalokhu ukuthi iNkosi ngomusa wayo kulobusuku izosusa okungani basuke kithi. Kodwa kwenze cishe lonke iningi lethu ngethemba ngesinye isikhathi noma esinye limangele ukuthi kungani ukuthi lesi sehlakalo esikhulu kunazo zonke saso sonke isikhathi sembulwa kubelusi bezimvu. Kwembulelwani kubelusi bezimvu futhi kungabi kosiyazi bezenkolo bangalolo suku babenguye owayeqeqeshiwe ukuzwa na? Futhi wafikelani futhi wedlula izicebi futhi eze kwabampofu na? Futhi kwabedlulelani abafundile nabahlakaniphile futhi kufika kwabathobile futhi kwabangafundile na? kunemibuzo embalwa ukuthi kungani kulokhu. Futhi esinye isizathu engingasisho, qaphelani, ingane yazalelwa eBethlehema. IBethlehema ngokuhunyushwa kwesiHebheru, njengoba sasinakho eminyakeni ethi ayibe mibili edlule lapha, Bethlehema kusho ukuthi indlu yesinkwa sikaNkulunkulu. Futhi sifakazisile emibhalweni wayengenakuza noma ngayiphi enye indlela. IBethlehema yakanjwa nguRahabi nomyeni wakhe. URahabi wayeyisifebe eseshelwa induna empini yakwa Israyeli emva kokuba sebethathe iJericho. Futhi ngokukholwa wawukholwa umlayezo kaNkulunkulu esimweni sakhe futhi wasindiswa. Futhi kusukela lapho ngenkathi uJoshua aba emihlaba lapho ngamunye ayezoba khona futhi kukhona isifundo esikhulu ukuthi ngesinye isikhathi ngethemba ukuthi ngizokwazi ukuletha eTucson ngalabo omama bamaHebheru bezala lezo zingane. Ngenkathi ebubula ebuhlungwini bokuzalwa kwengane, wayebiza igama lengane nalokho wabeka ngokwendawo eyiyonayona ezweni lesithembiso yisizwe. Into enkulu lonke izwi likaNkulunkulu lenela kahle lindawonye. Uma lingeneli indawonye akusilo izwi likaNkulunkulu elingeneli. Ngumcabango wakho ongeneli ezweni lonke lenela ndawonye. Ngakho manje-ke wayeyisinkwa sokuphila njengoba safundiswa ngevikeli edlule ePhoenix noma evikeni eliphambi kweledlule. Futhi ngokuba yisinkwa sokuphila wayengenakuza kwenye indawo kodwa indlu yesinkwa sikaNkulunkulu naloko kungani. Manje lapha uJesu uzalwa eBethlehema. Futhi eBethlehema kwakukhona isinagoge. Abaholi abakhulu bezenkolo babehlala eBethlehema.
David, the great king shepherd, was born in Bethlehem.
UDavid umelusi wezimvu oyinkosi enkulu wazalelwa eBethlehema. Baba wakhe uJese wazalwa eBethlehema. Umkhulu wakhe uObhede wazalelwa eBethlehema. Futhi yonke indlela emuva wavela eBethlehema. Futhi lapho uJesu indodana kaDavid uzalwa eBethlehema. Khona impela phansi kwezithunzi zamahlalabhishobhi amakhulu. Manje-ke uma labo bantu beqeqeshiwe futhi bekade bebheke uMesiya yonke le minyaka, iminyaka ezinkulungwane ezine, uMesiya kwakukade kuprofethwe ukuthi uyeza. Bese kuthi-ke uma uMesiya wayezozalwa esithunzini sehlalabhishobhi, kungani babeze bayothi ngu emuva phezulu ezintabeni esikhejaneni? Sabangafundile abelusi bezimvu abangaqeqeshiwe ukuletha umlayezo omkhulu, umlayezo wokuqala na? Futhi wathuma abelusi bezimvu, hayi abahlakaniphile nabaqeqeshiwe, kodwa abelusi bezimvu kuyinto ecakile akusiyo na? Kodwa kuzoba khona ukungani ndawo ndawo, kukhona ukungani, manje kuzofanele kube nempendulo ukuthi kungani. Futhi akukho muntu owazi impendulo ngaphandle kwaNkulunkulu, nguye owazi impendulo. Manje khumbulani, uMesiya wayesevele esesemzini, ezalwe emzini esitebeleni. Ngakhona impela ngasemahlalabhishobhi amakhulu lapho umpristi omkhulu nabapristi abakhulu nosiyazi bezenkolo nabahlakaniphile nabaqeqeshiwe bonke wayelapho belinde uMesiya futhi wayelapho khona phakathi kwabo. Kodwa ngenkathi benza baya phandle emagqumeni asejudiya kwabangafundile, abangaqeqeshiwe, abangaphucukile, abampofu nabo bonke na? Wayebukeka sengathi ngumuntu ongafithi emsebenzini onqunyelweyo onjalo, ukwembula umlayezo futhi ubathumela ukuletha umlayezo. Ngiyawazi umbono wami na, ngahle ungabi semqoka kakhulu kangako, kodwa ngithanda ukwedlulisa umbono wami. Ukholwa ukuthi kungenxa yokuhlakanipha kukaNkulunkulu ukuthi wayazi ukuthi babengeke bawemukele umlayezo onjalo indlela ofika ngayo. Wawungekho ekunambitheni kokufunda kwabo. Wawehlukile.
It wasn't what they had been trained.
wawungesikho lokho ababekade beqeqeshelwe ukuthi uyoba njengakho. Kwakuphambene nokuqonda kwabo kwesayensi ezenkolo, konke ukuqeqesha kwabo, konke ukufunda kwabo kwedlulwa kuba yize. Ngikholwa ukuthi kwaba ngokuhlalipha kaNkulunkulu ukwazi ukuthi babengeke bawemukele umlayezo onjalo. Ngakho uMesiya wayelapha futhi ufanele abe khona oqondayo futhi wayebazi labo ababekade bengaqovekanga entweni enjalo njengaleyo. Wayezokwazi kakhulu ukufinyelelisa umlayezo wakhe eqenjini elingafundile kunalokho ayezoba yikho eqenjini elicovekile elalihlezi kakhulu ezindleleni zabo ukuthi akukho lutho olwaluzobaphendula, hhayi ngisho nezwi likaNkulunkulu. Futhi manje ngani ongumKristu, ake ngibuze lo mbuzo ngabo bonke ubuqotho nothando. Ngiyamangala nje ukuthi ubengenza isenzo esifanayo kulo busuku futhi athumele ngithi lesi sizukulwane izwi elithenjisiweyo elethenjiselwe lesi sizukulwane. Ngiyamangala ukuthi osiyazi bakithi bezenkolo nabafundisi bezemfundo nabahlakaniphileyo bebengeke yini bawenqabe umlayezo nokufanayo nje njengoba benza ngaleyo nkathi na? Umuntu akaguquki kanjalo nezwi likaNkulunkulu aliguquki. UNkulunkulu ongaguqukiyo akaguquki. Qaphelani, izingelosi zifika futhi zinikeza umlayezo wazo kumuntu womumu ophansi kangaka ngenkathi kukhona indoda lapho kakhulu impela ngokomhlaba ecatshangwa kanjalo ekufanele kakhulu kunalaba abampofu, abelusi bezimvu abangakwazi ukufunda nokubhala. Umelusi wezimvu wayengongakwazi ukufunda nokubhala ukwedlula noma ngubani. Wayengadinge kwazi lutho kuphela nje ngezimvu zakhe. Wayengadinge kwazi izibalo. Wayengadinge kwazi ukuthi lehlukaniswa kanjani i-atomu, isithako semvelo esincane. Wayengadinge imfundaze. Wayefanele azi izimvu zakhe nje. Yilokho kuphela ayedinga akwazi.
And God, the great wisdom and the fountain and resource of
all wisdom, ukuhlakanipha okukhulu, umthombo nendebo yakho konke ukuhlakanipha, wayezosebenzisa umuntu onjengalowo, abantu njalo njengalowo, futhi edlule zonke izifundiso ezinkulu eziqeqeshwe kahle, eziqeqeshelwe ukwazi lokho. Ukhuluma into eyodwa ukuthi babeqeqeshwe ensimini engesiyo. Ikhuphuka edlula bonke abasemqoka bezwe. Akukhona abantu abasemqoka, othisha abakhulu, uKhayafase umpristi omkhulu, abaningi abanye indoda, bonke abakwa-Israyeli abafundile, onke amahlelo, nabo bonke osiyazi bezenkolo abakhoshayo. UNkulunkulu wabedlula bonke. Manje lokho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Qaphelani, amazulu aphakeme kunawo onke esheshisa ukuhlonipha abomhlaba abathobe kunabo bonke nabangafundile. Ophakeme kunabo bonke wasezulwini wehle ukwenza yena uqobo aziwe kwabaphansi kunabo bonke bomhlaba, edlula bonke maphakathi ukuzenza yena uqobo aziwe kubelusi abejwayelekile, efikela ukunika laba belusi abejwayelekile umlayezo omkhulu kunayo yonke yazo zonke izikhathi. Awukade kukhona izithunywa eziningi ezinkulu besingacabanga ngabo ngosuku lukaNowa nabaprofethi nabaphristi abakhulu kanjalo njalo, babekade bekhona ezinsukwini ezedlulayo. Indoda enkulu efundisiwe amakhosi, anamandla, amakhosi amakhulu, kodwa lapha ufika nomkhulu kakhulu kunayo yonke imilayezo. Wawuyini umlayezo na? UMesiya ulapha manje, niyabo? Nokwenza lokho kwaziwe wabedlula bonke abaqeqeshiwe ukuwazisa kubelusi bezimvu abathobekile. Cabangani ngalokhu, bonke babefundisi basesontweni, bonke abamadoda ebandla, bonke abothisha, bonke okokuqeqeshwa kosiyazi bezenkolo, yonke imali eyayikade isetshenzisiwe, onke amabandla nezimfundiso namahlelo, konke kwedlulwa. Ngoku kufunda babe kuchithe kuzo zonke izizonke izimishini nakho konke kusuka kwenye inkolo uye kwenye bonke ubulunga nakho konke ababe kucabangile ukuthi babe nakho kuhlonipha uNkulunkulu nokumlayezo ukhiye wakho konke wedlula kubo uqakile ngani na niyabo Funtaphelani akusikho lokho kuphela kodwa indawo engaqatshangwa yesehlakalo esinjalo
The shepherds now.
Abelusi bezimvu manje kwaba nguye owamukela umlayezo futhi manje qaphelani lapho umlayezo wawukhona endaweni engacatshangwa ukuba noma ubani angalindela ukuba ufike kuyo. Futhi ngiyamangala kulobusuku uma besibheke umlayezo weqiniso wenkosi uJesu. Ngiyamangala ukuthi uma ebe yini seqenjini elingatshazwayo. Indawo eyayi ukuthi elikhulu izwe liphucuke ngokuphakeme nebandla namhlanje elingacabanga ukuthi lalisigejane bakholwa ukuphambene nokukholwa okuyikho na ngiyamangala ukuthi bekungebe yini yilapho ebesingamthola khona na indawo engacatshangwa impela nasezikhulumini ezingafanele sampela abelusi bezimvu babengazi lutho ngokukhuluma kuphela bebiza izimvu awu mhlawumbe yingakho ufika kodwa kwakukhona izwi elithenjisiwe qaphelani kungakwenza lokho futhi
It bypassed all the nobles of the land.
Wedlula bonke abadumileyo bezwe. Wedlula bonke abadumileyo futhi wembulwa kubantu abangelutho. Bonke abadumileyo ababehlotshiswe ngobuNkulunkulu bezobudokotela nenjulamqondo nezifundo eziphakeme namathelabhishophu amakhulu nezinto konke kwedlulwa futhi wembulwa kubantu abangelutho. Ukuhlakanipha, ukuhlakanipha, okungenasiphelo, kukaNkulunkulu somandla, wakwenza ukubazisa umlayezo omkhulu kunawo wonke owake wabakhona manje uMesiya usesemhlabeni. Ukuhlakanipha kunjepho, kwakungavela kuNkulunkulu kuphela owazi ukuhlakanipha. Konke ukuhlakanipha, ngokufunda esikoleni nakho konke, manje kwase kuchithiwe futhi kudlulwa ukuhlakanipha okukhulu. KwaNkulunkulu ngikubeka nokuphinda lokho ngoba ngifuna kwehle kujule. Wonke sekukhithiwe kwakungasalungile kwawedlula konke kuvumela ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kube nendlela yokwedlula ukuthi uNkulunkulu uthathe izinto ezingelutho ukuba enze izinto eziwutho. Besingama lapha futhi sikhulume ngoJohane, besingama futhi sikhulume ngoElijah. Abekho waziyo ukuthi uElijah uvelaphi, abakwaziyo kuphela wabonakala nje enkundleni, abaprofethi emuva eminyakeni, babengabantu abangalutho. Kodwa uNkulunkulu wathatha lokho ukuba futhi wedlula isayense ephathelene nenkambo elungileyo yebandla nokufundiswayo ukwenza akhombise ukuthi uNkulunkulu uthatha utho olungelutho ukwenza utho ngalo. Ukhombisa ukuhlakanipha kwakhe nobuNkulunkulu bakhe ukwenze njalo ukuthi uthatha izinto ezingelutho. Inkathi kuqala enza umuntu wavele nje wathatha ibhola lobumba wayesenza umuntu ngalo lapho olwalungelutho kodwa ubumba kodwa wenza umuntu futhi uNkulunkulu uthatha izinto ezingelutho manje ukuba enze izinto eziwutho ngazo futhi inqobo nje uma sicabanga ukuthi siyizinto eziwutho khona ke sike setshenziswa esandleni sikaNkulunkulu sifanele sishiye konke esesake sakwazi noma sakufunda njengoPawulo ongcwele omkhulu wathi akhohlwe yikho konke ake akufunda ukuze azi uKristu konke ukufunda kwabo esikoleni ngokufundisa kwabo kanjalo njalo kwakusebenza kuya kokubi kakhulu kwabo kwathi ekugcineni kwamphika khona impela ukufunda esikoleni ababenakho ngaye ukumkholwa bajika basebeba yisitha sakhe esikhononda kakhulu impela futhi bambethela
History repeats itself.
Benazi ukuthi umlando uyaziphinda njalo kaningi kakhulu na. kweqiniso eliphawulekayo ekungenzeka futhi khona eceleni kwethu. Oh, wena uthi ukuba ngangiphile ngaleyo nkathi awu. Manje uma ufuna ukwazi ukuthi wawuyokwenzani ngaleyo nkathi, buka isimo sakho samanje manje futhi ungabona ukuthi wawuyokwenzani ngaleyo nkathi ngoba ngempela kuyimbula. Beqeqeshelwe ukuba bakholwe izwi lakhe, kwase kuthi ke ngenkathi izwi lakhe liqinisekiswa phambi kwamehlo abo, baliphika izwi elenziwa isiqinisekiso. Ngenkathi uNkulunkulu eqinisekisa ayezokwenza futhi wakusho ayezokwenza futhi wakufakazisa ayezokwenza, baseke bejika base bebiza le ndoda ngomoya omubi okwabaqalekisa bonke. Cabangani ukuthi kwenzekeni. Cabangani ukuthi kwababangela ini. Uqeqesha kwabo kwababangela ukuba bangaliqondi lona impela izwe lenziwe inyama losuku lwabo. Kodwa impela ukuqeqeshwa ababenakho ezikoleni zabo nabo impela othisha abedlula bonke. Futhi wena uthi awu besingeke sakwenza lokho namhlanje. Othisha babo babekude ngokuphakeme kakhulu kunabethu namhlanje. Abakhulu njalo kothisha bethu futhi behluleka. Babengenazo izinhlangano ezehlukene ezingamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nesithupha njengoba sinazo namuhla. Babe nezithi azibe ntathu. Futhi kwakuthathu kulandele kwehlele kokuthathu futhi akukonakunye kokuthathu okweqondayo nje kuyakhombisa ukuthi umuntu akwenzayo kungubula uNkulunkulu niyabo. Manje behluleka ukuliqonda manje futhi bebezokwenza into efanayo futhi. Umuntu inhloso inhle inhle njalo nomuntu akaguquli neze ukuma kwakhe, akaziguquli neze izindlela zakhe kakhulu kangako. Ngikhuluma ngomuntu wasezweni. Umuntu njalo udumisa uNkulunkulu, umuntu okholwayo ngalokho akwenzile futhi njalo ukhomba abantu kulokho azokwenza, bese ke engakunaki lokho akwenzayo. Niyabo, lowo ngumuntu nje wenziwe ngaleyo ndlela, ubehlala njalo engaleyo ndlela. Nani bafundi beBhayibheli kulo busuku niyazi ukuthi lokho kungokwezwi kunjalo. Bahlala njalo bedumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile, besho azokwenza futhi bengakunaki akwenzayo. Leyo nje injwayele yomuntu. Isizathu sokuthi babenze lokhu othisha ngowami umbono manje babehumushe izwi ngoba bonke babekholelwa kuMesiya ozayo. Woku Israyeli wayekukholwa, basakukholwa namanje. Kodwa isizathu ukuba bangamqondi umlayezo wakhe wawungekho ngokufitha kobufundisi babo. Ba ukuhumusha kwabo ababenakho kwezwi uMesiya akazange azibonakalise ngendlela ababe humushe ukuthi uyakwenza ngayo. Ngakho futhi ngakho ke abamqondanga ngoba alizange lifithe ukuhumusha kwabo. Njengoba ngishilo ngaphambili futhi ngiyasho futhi uNkulunkulu akadingi muntu ukuba ahumushe izwi lakhe, ungumhumushi wakhe yena. Manje iBhayibheli lithi ake angikufakazise kini manje ukuthi lelo iqiniso. UIsaya umprofeti iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nanhlanu ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke, UIsaya umprofeti wathi intombi iyakukhulelwa izale umntwana. Akukho ungabaza ukuthi bonke abantu ngalowo nyaka babecabanga ukuthi indodakazi yabo yayizoba yilowo wesifazane ngoba uIsaya wakusho. Kodwa yabo waba seminyakeni engamakhulu ayisikhombisa kamuva. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu wayengadinge muntu ukuba ahumuse izwi lakhe ukuthi uyokwenza nini noma ukuthi wayezokwenza kanjani, wathi wayezokwenza futhi wakwenza. uNkulunkulu wethembisa ukuthi ngale kuIsaya futhi ngikholwa ukuthi isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili cishe ivesi leshumi nesishiyagalombili, kanti nakuJoweli wesibili elamashumi amabili nesishiyagalombili ukuthi ngezinsuku zokugcina iminyaka ezinkulungwane ezimbili yokugcina wayezothula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Wathi amadodana namadodakazi enu aya kuprofetha, insizwa yenu iyobona imibono, umdala wenu uyophupha amaphupho nezinto ayezozenza. Uyizaya wathi ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu nalokhu ngokuphumula kodwa abalizwanga banikini amakhanda abo futhi baledlula wathi onke amatafula kaNkulunkulu ayezogcwala ubuhlanzo kungabibikho okuhlanzekile. Futhi uma leso kungesiso isithombe seJerusalema nebandla langalolo suku ekufikeni kwaMesiya, isithombe namhlanje esifanayo kuyaziphinda nje. Manje uma uNkulunkulu ethi uyokwenza into, wayenza, ungakhathaleki ukuthi ubani omunye ucabangani ngayo, ukuthi noma ubani uthini, uma uNkulunkulu ekhuluma ngento ethize, bophezelekile ukuhumusha lelozi uqobo lwakhe, nokuqinisekisa kwakhe kwezwi, ukuhumusha kwakhe yena. Qaphelani, eqinisekisa umlayezo kaMesiya wakhe, wethembisa okwakuzokwenziwa nguMesiya uma efika. Futhi lapho esefikile ngisho nangenkathi isazi empumalanga sasibheke phansi ngaseningizimu ntshonalanga ukusuka lapho ababekhona eBabiloni futhi babona inkanyezi yobukhosi. Benazini ukuthi akukho ngisho nechashaza lomlando ndawo ukuthi noma yikuphi ukuhlolisisa lapho abagcina khona ngisho nesikhathi ngezinkanyezi. Indoda adumileyo eyatadisha lezinkanyezi awukho umlando othi noma yimuphi owawo owayebone leyo nkanyezi nhlobo. Ngani na? Akunganikiwe wona. Ayengawubhekile okunjalo kodwa lezi isazi zazi ukuthi kwakuzoba khona inkanyezi kaJakobe evelayo futhi zaziyibhekile futhi yedlule esikhathini uJesu azalwa ngaso eBethlehem. Manje ngiyawazi amasiko akithi amaKristu ufana namabandla akithi nje inezinto ezithe gombogoqo. Yaphuma lapho futhi ubona isazi siza ukuzokhonza ingane. Ayikho into enjalo embhalweni. Eminyakeni emibili kamuva zafika lapho ziza zehla emathafeni nangaphesheya komfula iTigris. Azifikeli khona neze ukuzokhonza ingane esancelayo kodwa umntwana omncane cishe oneminyaka emibili ubudala. Kwakungani ngesikhathi esifanayo uHerod wabulala bonke abantwana abasukela eminyakeni emibili ubudala wehle na ukuze abambe uMesiya. Niyaboba uNkulunkulu wayeqinisekise ngezwi lakhe. Futhi ngenkathi lezi isazi zifika eJerusalema, inkanyezi yaziholela ekomkhulu lezenkolo lezwe, iJerusalema. Futhi kwathi nje zingangena kulawo masango, lenkanyezi engaphezu kwemvelo eyayibaholile yala ukuba ibe isabakhombisa. Phansi phezulu nemigwaqo lena indoda ekahle isicebi namakameli eyagqokisiwe kanjalo njalo ehle inyuka nemigwaqo ethi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabajuda, sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Nalela ikomkhulu elikhulu lezenkolo emva kweminyaka emibili yomlayezo wabelusi bezimvu abesalokhu bengenayo impendulo noma bazilutho ngawo, inhloko yawo onke amahlelo yayingenayo impendulo. Ngakho wayiphazamisa iSanhedrin futhi babiza ababhali ukuba beze bafunde. Futhi bafunda indaba kaMikhaya umprofethi owathi wena Bethlehem awusiye omncinyane kubo bonke ababusi bakwaJuda omncinyane, kepha kuwe kuya kuvela umbusi oya kubusa abantu bami u-Israyeli. Futhi emva kokuba imibhalo esifundiwe futhi isalokhu iqinisekiswa phambi kwamehlo abo babesalokhu bengawemukeli nakuba umbhalo washo njalo. Ngingabaza kakhulu impela ukuthi bebengawemukela namhlanje uma imibhalo othenjiselwe lolu suku ubungabonakaliso. Ngingahle ngingaphinde ngishumayele kini kodwa ngifuna nikuthole lokhu ngabe besalokhu bengakholwa. Uhlakanipha okukhulu ukababa kwenza ukuhlakanipha komuntu kube ukuwula kakhulu ngangokuthi uyamehlisa umuntu. Ufika empeleni endaweni kuya lapho kwenza khona umuntu ukuba azizwe enamahloni kakhulu ngaye futhi akamkhulu ngokwenele ukuba avume ukuthi usephutheni. usalakwe hlezi nomlando wakhe akunandaba ukuthi ubaba ulifakazisa kangakanani izwi lakhe ukuthi liqinisile futhi wenzayo nje lokho athembisa ukukwenza umuntu ucabanga ukuthi ukuhlanipha kwakhe kukhulu ngaphezu kukankulunkulu uma kungafiki ngokuhlakanipha kwakhe ngani alinjalo lokho kuqinisile kuyo yonke iminyaka kusalokhu kwenza niyabona ukuthi yonke indaba yayifitha kanjani manje na
What inspiration!
Ugozi olunjepho kulabo belusi. Izingelosi zehla ukuba zikhulume nabelusi. Izingelosi zikaNkulunkulu ziza ukuzokhuluma nesigejane sabelusi bezimvu. Angazi noma senake naba nayo yini inhlanhlayo yokukhuluma nomelusi wezimvu noma ukuba naye oyedwa isikhashana nje. Isikhashana na.
If you would, I don't like to say it because of my... Remark I'm fixing to say after a while, but the shepherd.
Uma ubungake ube naye angifuni ukukusho ngenxa yokuphawula kwami engilungiselela ukukusho emva kwesikhashana. Kodwa umelusi wezimvu uhlela nezimvu kakhulu ngokuthi uze ahleke ngisho njengezimvu ekhala njengemvu. Ukhuluma njengezimvu futhi unuka njengezimvu kunjalo ngoba ukanye nezimvu yilokho kuphela kwaziyo izimvu zakhe
Now the vindicated word of truth when these shepherds
manje izwi leqiniso eliqinisekisiwe inkathi lababelusi bezimvu Abathobekile indoda engafundile ukuhlonishwa okunjepho ufanelana kanjani pho nomelusi wezimvu ukwemukela umlayezo wemvu ezele ngokusha wawungeke ufike kwilutho olunye ngaphandle komelusi wezimvu ingakho azalelwa esitebeleni futhi kungesikho endlini izimvu azizalelwa endlini noma egunjini lasesibhedlela elihlotshiswe ngokuphinki niyabo sizalelwa esibuyeni nasemadlelweni yingaleso sizathu waholelwa eCalvary Ungeke wenza imvu ukuba ihambe endleleni yokuwela eyenziwe ngamaplangwe iye ekuhlatshweni benikwazi lokho na emagceleni okuhlabela banembuzi ehola izimvu futhi uma ikhuphukela lapho okukhona khona indawo yokubulalela igcumela ngaphandle bese idedela izimvu ziqhubeke imvu iyaholwa ayikwazi ukuzihola yona ngakho ke wafanele kube ngumelusi wezimvu ofikela izimvu zakhe
When they found the God
Inkathi bethola ingane uNkulunkulu lapho isithunywa sasithe wayezoba yiyo futhi ngenkathi bethola lomlayezo wesithunywa emkhombeni khona impela izingelosi ezazithe uyoba khona manje ngizwile abantu bethi ingelosi yakhuluma kimi yathi kanje nakanje kuyinsini kanjani ngesinye isikhathi futhi ngibezwile abantu bethi ingelosi yakhuluma kuwo futhi yabatshela kanje nakanje okwakuphambene uqobo lezi manje yayingakwenza kanjani ingelosi lokho na kwakungeke nje futhi uma uNkulunkulu wakutshela ukuthi into ethizeni iyokwenzeka wena uthi wakutshela lokho futhi ayenzeki khona ke kwakube siwe uNkulunkulu ekhuluma kuwe kubulani nje kunjalo uNkulunkulu akawaqambi amanga akatholakali emangeni inkathi bethola ingane kufanele ukuthi kwaba injabulo enjani nje kubo ngoba ingelosi yabanika umlayezo awuthola ngayo impela nje indlela ingelosi eyayithe uyoba ngayo futhi nje endaweni lapho ingelosi yathi uyoba kuyo kufanele ukuthi kwakuyinto enkulu kubo emkhombeni ngani na niyabona ukuthi intokomalo lababelusi ayekuyo esitebeleni na Kaba wuthi siyazi wezenkolo wayeyoba kukuphi lapho na wayeyobeka uphini phezulu kwekhaya lakhe bese ethi ngikhipheni kule ndawo yabo wayeyoba sendaweni engamfanele inhlobo wayeyoba so season kwaye niyabo kwakusekhaya nje kumelusi bezimvu uNkulunkulu yazi ukuthi uthumela kuphi umlayezo wakhe yabo kunjalo impela nje Kulesi simo abelusi bezimvu ayekuso ngaleyo nkathi esitebeleni sabo newundlu labo umlayezo oqinisekisiwe ababe uzwile muhle kanjani ebukhoneni bukaMesiya izwi eliqinisekisiwe lomlayezo wabo Ngenkathi abelusi bezimvu bezwa ukuthi uMesiya wayesemhlabeni ukuthi beza ebukhoneni bakhe khona enhlalweni yabo uqobo futhi bathola umlayezo ukuthi uqinisile waqinisekiswa lapho kwanele ukuthi lawo indoda wawenza azizwe kanjani ukuthola ukuthi uNkulunkulu wayewenzele lento enkulu. Ngani izifundiso ezinkulu zazizoba sendaweni engazifanele hlobo lapho phansi kwezici ezinjalo babeyoshiya ngokukhulu kushesha. Ngani na isithunywa siza kubelusi abejwayelekile mhlawumbe babengeke babe ngisho laba abanye balaba belusi ngathi kuba babekade bengakwazi ngisho ukusayina igama labo uqobo ngiyangabaza impela. Niyabaza belusi uJesu abakhetha ngenkathi elapha emhlabeni kwelusa izimvu zakhe. Uyangithanda Petru kunalaba na? Yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Yipha izimvu zami. Nebhayibheli lasho ukuthi uPetru wayeyindoda engazi lutho nengafundile. Usalokhu ekhetha abelusi bezimvu. Amalunga ebandla lezi zinsuku ezedlule nabaphristi nomphakathi oqeqeshwe kahle ngalo suku wawuye basendaweni ongayifanele nhlobo esitebeleni. Manje anginasiqiniseko impela ukuthi abaningi benu bebengaqonda mhlawumbe nina abantu basedolobheni ukuthi isitebele sasejudiya sinuka kanjani, ukuthi sasibukeka kanjani njengezilwane kuleso sitebele nokuthi kufanele ukuthi kwakunjani. Ngani abanye balaba abagqamile banamhlanje bebeyoba sendaweni engabafanele hlobo lapho bebengeke bangene ngisho emnyango. Kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe okungenasiphelo ukulembula kwakanjalo awayolemukela. Izifundiso ezinkulu nesazi sangalolo suku zazingeke ngempela zilemukele, zaziyokwehliswa isithunzi kakhulu ukuba zibanjwe endaweni enjengaleyo. Ngani indawo yokuqala ukuba babebuyele ebandleni labo futhi bafakazisa ukuthi babethamele umhlangano njalo futhi basikholwa isigejani sabelusi bezimvu abangafundile beletha isimanga esivelile esinjalo babeyoqashwa ebandleni labo babeyophoswa ngaphandle komphakathi waseBethlehema ukuba babebanjwe belalele isigejani sabantu esinjalo esingafundile njengoba laba belusi wayenjalo. Besiswa isithunzi ngabeyoba njalo ngempela ukuba babezihlanganise nabafokazana kanjalo futhi nokuthi bemukela ukukholwa okuphambene nokukholwa okuyikho njengokukholwa ukuthi uNkulunkulu wayezoletha umlayezo wakhe esigejaneni sabelusi bezimvu abangafundile ngenkathi babekade benayo yonke into ilungiselelwe khona. Babeyolahlekelwa ukungeniswa kwabo enhlanganweni, babeyofanele banikele ngamaphepha abo futhi babengeke bakwazi ukuba baziwe phakathi komphakathi wamaqembu abo angalolo suku ngoba babezihlanganise nento enjengaleyo futhi hayi nengqondo engcono. Ungalokotha kanjani umpristi wayothi niza endaweni yami engcwele lapho nokukholwa kuphambene nokukholwa kuyikho kunje nobula bunje omunye umahlathini ongafundile phande lapho ongayanga encwadini yokuqala futhi akholwe ngumlayezo onjalo ukuthi ingelosi yehle yase ikhuluma kubo. Kodwa kuba-ke indoda yayithe awubona umlayezo wakhe uqinisekiswa wayezothi ake ngikunike amaphepha akho masinye futhi uphume kulo mphakathi. Izikhathi ziyashintsha kodwa abantu abashintshi. Mhlawumbe bekungenzeka futhi namhlanje bebezophoselwa ngaphandle kwamabandla abo. Kodwa belusi bezimvu bazizwa ngokuphelele bethokomele kuleyo ndawo benewundlu likaNkulunkulu. Futhi noma imuphi umelusi wezimvu wenza into efanayo. Uma umelusi omuhle phezu kwezimvu engabona izwi likaNkulunkulu licacisiwe futhi laqinisekiswa ngalokho athembisa ukukwenza, lowo melusi usekhaya ngqo. Angikhathali ukuthi noma ubani omunye utheni lapho uNkulunkulu walithembisa futhi uNkulunkulu walenza. Batize insuku zezimangaliso seledlule ayikho into okuthiwa ubhaptizo kamoya ayikho into okuthiwa ubhaptizo kamoya ongcwele lokho kwakungokwabapostoli kodwa umeduzi wezimvu weqiniso wezwe ake alishumayele amandla okuvuka ukuthi uJesu Kristu uyena izolo namuhla naphakade uPetro wathi ngosuku lwePentecoste isithembiso ngeseni sabantwana benu nesabo bonke abakude ngisho nalabo njengabaningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza noma ibiza kuphi isithembiso nesibuziso esifanayo siqinisile futhi akuthi umeluthi wezimvu wangempela ondla ngezwi abone lokho kuqinisekiswa ngonke siyazi bezenkolo ezweni angeke balisuse kuye kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo futhi kuyenzeka yilokho kuphela yizwi likaNkulunkulu njalo nje izwi lakhe lenziwe inyama futhi lalihlala phakathi kwabo futhi abalazanga wethembisa into efanayo ngalolu suku angazi noma besingaliqonda na abazidlayo nabahlakaniphile babengakaze bayemukele into enjengaleyo futhi babekholwa ukuthi uma kwakukhona into enjengomesiya emhlabeni ngempela yayizofanele ifike ehlelweni labo kwakuzoba yiqembu labo elalizokwemukela kungenjalo kwakungalungile manje cabangani kanzima impela nje uma kungekho eqenjini labo khona-ke ngiqaphelile ngaleyo nkathi na uNkulunkulu akazange neze akhethe noma yimuphi weqembu labo kodwa wakhetha lowo owayengaxhumene nanoma yikuphi kwakho ngoba iqembu elilodwa laliyothi niyabona ukuthi senjani na futhi bebengenza okufanayo namhlanje kodwa uNkulunkulu ukhethe umuntu ongelutho ingaleso sizathu akhetha umelusi wezimvu abelusi bezimvu wayesekhaya ngokugcwele lewundlu uNkulunkulu phakathi kwabo izwi lakhe lenza inyanga phakathi kwabo ukukhosha nezazi azizange zilemukele ledlula ngakuzo futhi besingasho okuningi kakhulu namhlanje noma kunoma imuphi omunye unyaka kwakuyizinto ezifanayo ezinsukwini zikaMartin Luther into efanayo ezinsukwini zikaJohn Wesley kwakuyizinto ezifanayo ezinsukwini zamaPentecostal kodwa uNkulunkulu akemukeli inhlangano zomuntu wasusa umoya waqhubeka ngqo ukuqinisekisa izwi lakhe kwakuzofanele kube njalo futhi kufike ezingeni lomkhandlu wabo uqobo kungenjalo babengeke balemukele njengoba bemakhanda aqinile namhlanje wonke amabandla ukuthi bazokwenza ukuthize thizeni futhi bahlanganise wonke amabandla ndawonye uma bebheke isithunywa manje esingahlanganisa wonke amaprotestani amakatolika nebandla lomthetho yonke into ndawonye senza ibandla elikhulu elilodwa manje bazalwane ngibe nethiwo lokushumayela emakhulwini ezinkolo ezehlukene futhi kunendoda elungileyo kuzo zonke kodwa manje nikhumbule ngiyaprofetha zonke izinhlangano ziyofanele zikuvume lokhu noma zingabi yinhlangano iyakuphoqa ngilifundile iphepha lasetucson namhlanje lapho abapristi bamakatolika besiza khona ekugcobeni ephepheni besiza ekugcobeni emissouri umfundisi wasesontweni lamaprotestane na
And who was recognized in it? Presbyterians.
Futubani oyehlela na iPresbyterian amaBaptist iLuthela iAssemblies of God kusephepheni laseTucson namhlanje.
Oh it's shocking. It's not. Oh get to sir.
Akusindoda phakathi lapho lezo zokufundisa izinhloko zikahulumeni ezisonta into phakathi lapho inqobo eniphosela kuyo noma niyathanda noma cha. Ngeke nisaba inhlangano futhi niphunyuke kulolu laka oluzayo phezu komhlaba futhi bonani ukuthi akunjalo yini. Ngingahle kuba ngiyobe sengahamba uma kwenzeka nibheke emuva kwenye yalamatheyiphu bese kuthi-ke uma kwakungesikho ngingufakazi wamanga uma kwakuyikho ngikhulume iqiniso. Babeyokubiza ngokuthi olunye uhlobo oluthize lokusebenza komoya omubi uphikisana nokucabanga kwabo okuyikho. Yizo kakhulu impela namhlanje ngokucabanga okuyikho nivele nibeke umqondo wenu kunoma yini futhi nicabange ngokuyikho ngakho udevil angakwenza lokho yiya kuphela into ebusa phezu kwakho konke naleyo yizwi kaNkulunkulu uma nicabanga ukuphambene nezwi khohlwane ukucabanga kwenu cabangani ngezwi uMesiya bacabanga wayengeke atholakale endaweni enjengaleyo ifucufucu enjengalokho. Ungathini nje okahle umphristi ophakeme omkhulu noma umfundisi wasesontweni wonke ephuculwe isayensi yezenkolo ehlele esitebeleni esigcwele umkubana futhi emukele umlayezo wompofu umelusi wezimvu othobile owayengenamfundo futhi afike athi, uyabo, ngingawufakazisa kuwe, yile ingane, yile sisithunywa. Futhi niyazi ukuthi labo bantu babeyothini, indoda iqotho, iqotho kulokho ekushoyo, kodwa inephutha uqobo. Ngibabonile abantu bephila izimpilo ezilungileyo impela, abantu baze bangakholwa bangasho lutho ngabo, kodwa bathi unephutha weqiniso. Angazi nje ukuthi ukhuluma ngani, uNkulunkulu ubengayenza into enjengaleyo. Kodwa laba babenobufakazi obubonakalayo, futhi emva komfakazi obubonakalayo yenyukelani lapho esitembeleni futhi nibone ukuthi leyo ngane ayitele yini lapho. Bathi uthathwe umoya othile omubi okubangele ukuba usho into enjalo. Nokho bakuhambisana nezwi kaNkulunkulu futhi babephuphutheke kakhulu ukuba bakubone, ngoba isayensi yabo yezenkolo yayibaphuphuthekisile isigemegeme esinjepho. Babanjwa endaweni enjepho, ephuphuputwini enjepho. Lokho kwakuyikho esitebeleni ngenkathi babe nendawo enhle yakhe ukuba eze, babenayo yonke into elungiselelwe yena ukuba afike. Bese kuthi-ke ucabanga ukuthi wayezokwehla futhi ahambe futhi angabaniki othisha babo umlayezo futhi awunike abelusi bezimvu abangafundile na? Bese-ke elethe indodana yakhe uqobo abe nayo izalwe esitebeleni na? Indawo yokuqasha amahhashi ejwayelekile, awu emkhombeni wefolishi na? Ngani bakungeke kwabanjalo, babengeke bawukholwe ngoba wawuthobeke kakhulu, uthulula kakhulu. Yingakho ohlakaniphileyo eweqa njalo, ulula kakhulu, uyabasanganisa. Babebheke uNkulunkulu phandle kude lapho, kanti ukhona lapha, yabo. Babheke into ethize kude ngaleya, kanti ikhona lapha kanye nabo manje, uKristu evukile owafileyo, onguyizolo namuhla naphakade.
Things was bypassed. But it sure was the truth that God was the Messiah. We believe
today. We trust today. We trust today. Kodwa manje-ke uma uNkulunkulu ethembisa into ethize yalo Christmas, bethembisa into ethize yalolu suku, futhi iyafakazisa ukuthi kunjalo, futhi salokhu sihamba sisuke kuyo sisesigabeni esifanayo nje kubona aye kuso emumva lapho ngalolu suku. Lokho wayedlula ngoba ayifiki ngokunambitha kwehlelo lethu. Yingakho sisefucufucwini enjalo ngalo Christmas.
Jesus Christ,
uJesu Kristu akafile, uyaphila, ulapho namhlanje. IBhayibheli lathi uyena izolo namuhla naphakade. Wathi kuJohane ongcwele we 14:12, okholwa yimi, hhayi lowo ozendisayo othi uyakholwa, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, neminingi kunalo uyakuyenza, ngoba ngiya kuBaba. Futhi ngimbonile empilweni yami uqobo enza okuningi kakhulu kwemisebenzi efanayo ayenza ngaleyo nkathi kunaleyo elotshwe emakhasini aleli Bhayibheli. Futhi kwenza phezu kwekhanda labo nabahlakaniphile namhlanje, futhi kwembulwa ezinganeni zona eziyofunda njengoba uJesu azikhulekela. Uqinisile, wenze eminingi kunaye. Ngibonile osukwini lwami enkonzweni yami yeminyaka engama33. Ngibonile enze okuningi kunalokho engikufunde ngaye ekwenza eBhayibhelini, okuningi kakhulu kwento efanayo. Kodwa akunandaba ukuthi wenzani ngaleso sikhathi, nicabanga ukuthi iSanhedrin yamkhona, awu, bathi uthakathiwe. Kodwa tholani lapho abenza khona iphutha labo, kwakungukuthola ekutholeni hayi lokho okwashiwo isifungo kholo sabo, kodwa lokho izwi elalithe uMesiya uyokwenza ngosuku lwabo. futhi lapho esenza khona iphutha namhlanje singahloli imibhalo uJesu wabatshela hlolani imibhalo kuyo inicabanga ukuthi nginokuphila okuphakade futhi iyona efakaza ngami yanitshela ukuthi ngingubani qaphelani uNkulunkulu wayazi ukuthi abezokwenza lokhu yingakho nje ukuthi kungani kwafanele awuyise ubelusi wayazi ukuthi babengeke bakwenze babengeke bawemukele manje niyabona ukuthi kungani kwafanele kube ngabelusi na kungani kube abelusi na osiyazi bezenkolo babengeke bawemukele kungani kube abelusi futhi na wawuyofika uphambane nezwi lakhe nakhabo babengabelusi babezazi izimvu futhi wazalelwa lokho ivu iwundlu qaphelani wayeyiwundlu babeyilona hlobo kuphela olwaluzomemukela umelusi wezimvu kwakuyiyona nto kuphela yayizokumukela iwundlu babazi ukuthi unakekelwa kanjani futhi kunjalo nanamuhla uma sithola umlayezo wewundlu manje owethusayo ethobe kunabo bonke kakhulu indoda engafundile ikhuleka ku-Emanueli esitebeleni awukhulu impela futhi kwakukhona abanye abantu phandle lapho ezinsukwini ezifanayo ifundisa isayense yabo yezenkolo izibuko ezinkulu zidonsa ndawo zonke ezweni lonke beza emihlatshelweni uJehova athi wawuyiphunga elibi emakhaleni akhe
And here was humble shepherds.
Futhi lapha wawungabelusi abazithobile esitebeleni. Bekhonza uEmmanuel, uNkulunkulu kwabalwakhe. Ezinyama futhi elele esitebeleni. Niyabo ukuthi thina sikanjani nokufunda kwethu obukhulu. Nekhanda lethu liqethuke sengathi kukhona esikwaziyo. NoNkulunkulu edlula yonke into, niyabo. Wenza lokho athembisa ukukwenza futhi ukwenza njalo lokho kodwa abangane ngalabo belusi abaphansi phandle lapho manje bekhuleka ku-Emmanuel esitebeleni kwethusa kakhulu impela kunjalo Ake phandle emva kokuba sebekhulekile kuye futhi aqondwe ukuthi umlayezo ababekade ewushumayela wawuqinisekiswa lapho babephandle bedumisa uNkulunkulu ngomlayezo ongakholeki kakhulu impela wengelosi. Manje thatha nisa lokho nenamhlanje. Yimani umzuzu nje futhi nicabange. Umuntu phandle ekhuleka kuNkulunkulu futhi emdumisa ngalokho abakubonile. Lokho akuzwa ayekwazi ukuthi kwakuyiqiniso nomlayezo owawungakholeki emqondweni wesihlakaniphi. Wawuphambene nakho konke ukucabanga kobufundisi nokho wawuyiqiniso uyiqiniso bawukholwa futhi manje kungaba ubula impela ukuhlakanipha komuntu bethi-ke ikwaya yezingelosi yacula kubo icula iculo lokuqala likakhisimusi ungathini nje lokho na ukuthi umelusi wezimvu owayengakwazi ukubhala igama lakhe enuka njengesibayana sezimvu ehambe ehla ngomgwaqo empopoloza uduma kuNkulunkulu kweliphezulu siyazi ukuthi usemhlabeni umphristi wathi leyo ndoda isangene ingqondo bikani amabhuku futhi nibone ukuthi iyilunga lebandla lethu yini isiphoxa ngempela ngezifundiso zayo eziphambene nenkambo elungileyo isiseni kithi asizukuphoxeka phakathi kwabantu Hawu ungaphoxeka phakathi kwabantu futhi ukhazimulise mthwani kaNkulunkulu noma uthathe ukukhetha kwakho ngoba umbula ukunambitha kwabefundisi kosuku akufithi ezweni likaNkulunkulu. Akukho makhulu ayisiyagalolunye namashumi ayisithupha lesiyagalolunye eminambitho ehlukene yalo. Ngumnambitho owodwa, izwe lodwa, uNkulunkulu oyedwa yilokho kuphela. Bethi izingelosi zacula iculo likakhisimusi lokuqala kubo kanti futhi besho ukuthi banomlayezo ovela engelosini ingelosi yabonakala kubo ibanika umlayezo futhi bahamba base bethola ukuthi lowo mlayezo wawuyiqiniso futhi bethi ngaphandle kwalokho ingelosi yacula iculo lokuqala likakhisimusi kithi ungathini nje bathi lowo mfo ozihluphekelayo babengeke babe nanoma yiphi into enjengaleyo kuba yenzeke phakathi kwabo niyazi ngakho kwakuthi ukuba imfundiso exakile kubo futhi ingaleso sizathu bengakwazanga ukuthola emibhalweni awungesikho okwabo kuba bawuthole ungakholakali kwabahlakaniphileyo akukho sehlo esinjalo esake senzeka kubo awukholakali kodwa wawusalokhu iqiniso yiqiniso siyazi ukuthi uyiqiniso cabangani abokuqala abaphendulwa nguKristu lebandla lokuqala kwakungamadoda ezemvu hayi abefundisi basesontweni amadoda ezemvu abelusayo kungani abelusi bezemvu na Kuphelani phandle bedumisa futhi bekhazimulisa uNkulunkulu ngalokho abekade bekubonile futhi bezwa bezwa izingelosi zicula kungokuqala kuzo esidalweni esingumuntu izingelosi ezazingakaze zicule esidalweni esingumuntu ngaphambili futhi kubana amakwaya ukuthi ayekade eme kanjani awaqeqesha awaqeqesha lawo maphimbo ayezocula ekuzalweni kwaMesiya futhi edlula onke nezingelosi zehla zase zicula endodane endodeni yezimvu ejwayelekile hhayi egqoke izingubo zokufundisi kodwa egqoke izingubo zabelusi bezimvu uthi bukani ukuthi obani abathola umlayezo wokuqala akukholwakali nalapho eyanikezwa khona hhayi emahlala bhishobhi kodwa ehlane phandle ehlane lapho izingelosi zenkosi ezafika khona hhayi esontweni ehlane akemukelwanga ngisho nasesontweni babecabanga ukuthi wayemukelekile futhi babecabanga ukuthi babenawo kodwa uNkulunkulu wafakazisa ukuthi awungalungile angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe kunjalo okokuqala ukuba izingelosi zike zicule emgubhweni akusezulwini Uma nizobheka kuJobe wamashumi amathathu nesishiyagalombili esikhombisa njengoba ngibona abanye benu bethatha amanothi ngenkathi uNkulunkulu uqala eplana ukwenza okudaliweyo kwakhe kokuqala umhlaba uJobe wayengedumile indoda ekhaliphile futhi wayenazo zonke izinhlobo zokuhlakanipha wathi uma ngikhuphukela ezimakethe amakhosana amancane onke akhothama phambi kwami futhi nje ngifuna umzuzwana wokuhlakanipha kwami futhi akakwazanga ukuqonda ukuthi kungani wayephathwa ngendlela aphathwa ngayo futhi ngakho uNkulunkulu wambuza wathi bopha izinkalo zakho njengendoda ngoba ngiyehla ukuba ngikhulume kuwe futhi ngenkathi uNkulunkulu ehla esesikhishikishini wathi Jobe wawukuphi ngingakabeki izisekelo zomhlaba na lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye namadodana kaNkulunkulu enalela ngokujabula wawukuphi ngaleyo nkathi Jobe na futhi waboshiswa ngaleso sikhathi wawukuphi na Nyabo waqala ukuba izingelosi zike zicule emgubhweni kwakusezulwini kodwa waqala ukuze zicule emhlabeni ngakukubelusi bezimvu ekuzalweni kwaNkulunkulu uEmmanuel emhlabeni zidalwa zokuqala ezingabantu ukuba zike zizwe izingelosi icula ngabelusi abathobekile Uma sithatha besifazane bakithi abapende ubuso abaphungule izinwele begqoka izikhindi futhi bezishiba ngohlobo oluthize lwengubo yebandla futhi babamise futhi bacule njengento ethize bese ke sicela ukuthi uNkulunkulu uzokulalela lokho na unezingelosi emuva ngale ayezingamungaza selokhu phambi kokuba aze enze isidalo esingumuntu Maphume futhi baphile futhi bagqoke izingubo eziyisinengiso kuNkulunkulu futhi ungakulindela kanjani ukuba lokho kube ngokwaNkulunkulu na Wena uthi awukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na Tshele lapho engazimbophela khona uphi umphini wesono eziphenduka kuwona awukuphi ngaleyo nkathi na Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosicela okunye kokuhlakanipha kwethu, ukuhlakanipha kwethu kuphela kungubula kuye. Wenza lokho athi uyokwenza. Manje qaphelani uNkulunkulu ngiselela ukwenza okunye okudaliweyo. Yena edala umhlaba ofayo, ukuphila okufayo, izingelosi zicula ezulwini. Kodwa lapha udala ukuphila okusha, ukuphila okuphakade enzele umuntu futhi ucula ezikhonzini zakhe ngezingelosi emhlabeni hayi ezulwini, izulu lalinokuphila okuphakade yabo. Futhi wacula zacula emazulwini ngenkathi okudaliweyo okufayo kungena futhi lapha okudaliweyo okungafiyo kuyangena futhi manje zicula kubantu basemhlabeni. Oqala kubelusi bezimvu kethusa kunjalo na wayeseqale ukudaliweyo kusha kwakuyini na ukudaliweyo kwakhe uqobo uNkulunkulu wenziwa inyama wakha phakathi kwethu lokho iBhayibheli lathi eqaleni kokudaliweyo kwaNkulunkulu uNkulunkulu wadalwa ngesimo somuntu kuJesu Kristu indodana yakhe uNkulunkulu Waka. Waka itabernagele lake lenyama na matambo. Futhi waphila kulelo tabernagele. Unkulunkulu u-Emmanuel. Unkulunkulu nathi. Wazakhela yena indlu ukuba ahlale kuyo ukuze abonise izwi lakhe ezikhonzeni zakhe ngalokho. Liyazi ukuthi uNkulunkulu uyini uma nibona uKristu. Bulani njalo kukhona ukucula ekuzalweni kwenkosi bangaki abebekwazi lokho nabo sobala enikwazi. Awu manje nicabanga ukuthi ukuba lenkosi yayingazalelwa ezansi lapho owesifazane wayezoza egijima eyongena ehlala bishopi ndawo besethi yendlala umbhede ulungele masinya impela bese uthola odokotela ngoba ngizoletha u-Emmanuel emhlabeni. Owesifazane umpofu waseNazaretha umuzi ophansi kunayo yonke ophansi wedlula iTucson kumbe noma yimuphi wayo yonke futhi nokho lona owesifazane omncane uze egijima enyukela kumkristu ophakeme omkhulu wayesethi ngilungiselela ukuzala u-Emmanuel. Babeyomphosa ejele impela babeyokwenza ngempela babeyokwenza. Okuphambene nokukholwa okuyikho okunjengalokho pho ukuba kulethwe phakathi kwabantu bakubo wayengeke akumele kanjalo ubengeke namhlanje kodwa nje ngokufanayo kuyenzeka ngokufanayo nje. Uphelani kuzofanele kube khona ukucula. Amakhosi wayengeke acule kubo abantu babengeke bacule kuye ngoba amkholwanga. Futhi yesu sizathu nanku fika nawe ungahle ukholwe yesu sizathu namhlanje ukuthi abantu banamahlani okudumisa uNkulunkulu banamahlani ngoKristu. Amathelabhishophu amakhulu angeke awemukele umbhabhathizo wamangcwele ahlelwe kanjalo ngendlela yawo yokufundisa ukuthi abazi ukuwemukela. UNkulunkulu uzothola omunye angathole ukudunyiswa ngaye ngombuselo wabrabo bantwana kuwo amade njengoba aphuna uJohane futhi. Qaphelani izikhonzi zakhe zifanele zimculele nezikhonzi zakhe ngaleyo nkathi kwakuyizingelosi zakhe futhi zacula kubelusi bakhe bezimvu owayezothatha umlayezo wakhe. Ubani ozofanele awuze kuqala naku sobala izikhonzi zakhe yilabo abazozwa ukucula kwenkosi kuqala kuzoba izikhonzi zakhe. Futhi kwakuyini izikhonzi zakhe na kuthi ukwethusa? Akunjalo bazalwane na. Kwakungesibo abefundisi bakhe basesontweni. Kwakungesibo osiyazi bezenkolo kunjalo. Kwakungesibo abantu behlelo qhabo. Kwakungabelusi bezimvu ngani na kwaba khona imvu ezalwayo. Ngaleso sizathu niyabo izikhonzi zakhe zawuzwa uNkulunkulu ayazi ukuthi bayawukholwa. uNkulunkulu wathumela umlayezo wakhe kulabo ababezokholwa. Uyikho konke ukuhlakanipha uyazi ukuthi uthunyelwa kuphi umlayezo wakhe abayawukholwa. Ophakeme kunabo bonke wasezulwini wathunyelwa kophansi kunabo bonke babantu phezu komhlaba. UJesu wathi kuMathewu 5, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. UMaria, uma niyibhala phansi leyo mibhalo, lowo nguMathewu 5, futhi uma niyibhala phansi imibhalo, yilokho engubhale phansi lapha yimibhalo. UMaria wathi kuLuka wokuqala elamashumi 52, ngenkathi egcotshwe ngomoya, umoya ongcwele phezu kwakhe, wathi, uphakamisile abantukazana. UMaria washo lokho unina kaJesu wathi uphakamisile labo abangabafokazana. ULuka futhi wathi abantukazana bamuzwa ngokujabula hayi abakhethiweyo osiyazi bezenkolo odokotela bomthetho nabo bobuNkulunkulu kodwa abantukazana bamuzwa ngokujabula abafokazana.
Throughout all sacred scriptures,
kuyo yonke imibhalo engcwele umlayezo wokuhlenga unikezwe abelusi bezivu nangemvu. Manje sengifanele ngifike ekuvaleni ngoba sisondela esikhatheni sokuvala. Ngedlula eminingi imibhalo ukuze nje ngikwazi ukunitholela lo mcabango.
Throughout all scripture,
kuwo wonke umbhalo ukuhlenga bekumelwa ngabelusi bezimvu nezimvu. Kunjalo sonke siyavumelana kulokho ngani na kwakusesithunzini nasemfanekisweni futhi noma yini ukuba ngangingakaze isibone isandla sami futhi ngabuka phansi lapha esithunzini sisandla sami futhi ngiyabona ukuthi ngangineminwe emihlanu ngangiyokwazi ukwazi ukuthi kwakubonisa isithunzi sesithombe sasibonisa esangempela futhi ingalokho umlayezo njalo wafika kuhlenga ngemvu ngoba kusukela khona impela ekuqaleni futhi kwakungemvu nangabelusi bezimvu ukuthi wazembula yena konke kwakuyizithunzi nemfanekiso manje ake sibuke ekuqaleni uAdam noEva bemi lapho ebukholeni bukaNkulunkulu ukuze umlayezo wakhe kubo babezembese ezinkalweni zabo ngesikhumba semvu umlayezo uqala ukuze uzwiwe wanikezwa phezulu kwesikhumba semvu efile uNkulunkulu ayibulala wayesesonga uAdam noEva kuso emva kokuba sebezame ukwenza inkolo yabo uqobo yamaqabunga omkhiwane ayisebenzanga umhlatshelo wemvu owawumisiwe ube ngokubuyisana kusukela khona impela ekuqaleni umhlatshelo wemvu manje sizokuvala lokhu manje futhi ngikhombise ukuthi kungani kwafanele kube abelusi bezimvu futhi kungani kwafanele kube wafanele abe yimvu manje abaprofeti betestamente elidala bazembesa ngezikhumba zezimvu siyakwazi lokho bebonakalisa ukukholwa kwabo ezwini lakhe lewundlu eliphelele elizayo ingakho abaprofeti manje izwi likaNkulunkulu alizi kusiyazi wezenkolo akukho nguye olonayo kunjalo ayikho into enjengokuba uze uthi wena uthi awu lo mfo ungusiyazi wezenkolo lokho nje umbeka kumqhelise kude nezwi kunanoma yini engaziyo ngayo nyabo izwi lenkosi uNkulunkulu uNkulunkulu ongaguquki akaguquki neze noma aphi ebhayibhelini izwi kaNkulunkulu njalo laliza kubaprofethi hhayi kosiyazi bezenkolo noma odokotela baprofethi futhi bahlala njalo ngazo sonke isikhathi babaliwa futhi benqatshwe abaprofethi ngokujwayelekile babengabeluse abaprofethi babezembesa ngezikhumba zezimvu ngoba babembatha isikhumba sevu babeluse nomlayezo wokuqala esizukulwaneni esilahliweyo wawuphezulu phezulu kwezikhumba zezimvu abaprofethi ngiyatsho futhi babembatha izikhumba zezimvu futhi bazembese ngazo ngoba babefakaza ngalokho ukuthi ngabekholwa ukuthi kwakuza iwundla eliphelele lalowo mhlatshelo nezwi kaNkulunkulu leza kubo phezulu kwezikhumba zezimvu labelusi noma labaprofethi ngokwejwayelekile babengabelusi u-Abrahama wayengumelusi u-Isaka wayengumelusi uJakobe wayengumelusi uMose wayengumelusi uDavide wayengumelusi bonke abangabamele uNkulunkulu ngokwejwayelekile babengabelusi manje sithola ukuthi kungani kuze kubelusi ezimvu babazi ukuthi imvu ayinasizo ngaphandle komelusi wezimvu ukuzihola ba imvu ayinasizo ngempela ngeke iyazihambela ngokwayo ngaleso sizathu uNkulunkulu afanisa abantwana bakhe abakholwayo nezimvu afanele baholwe kodwa phekisisani ukuthi yini eniholayo ningatholi imbuzi iyonise esibayeni sokuhlabela uNkulunkulu akasiniki neze imbuzi wasinika indodana yakhe ungongcwele ukuthola ungumholi wethu hayi abelusi abenziwe ngumuntu kodwa umelusi onikezwe nguNkulunkulu ondla izimvu ngokudla kwezimvu manje thatha ingulube futhi uthi kule ngulube ngizokwenza iwundlu futhi uyigeze bese uyipenda izinzipho zayo kanjalo njalo bese uyinika ukudla njengemvu uyinike olunye uhlobo lokudla okukhethiweyo bese uyibeka phansi noma phandle lapho imvu zeluswa khona ensimini yefolishi i-alfalfa noma okunye futhi uma kukhona umgodi wodaka nomaphi leyo ngulube iyohamba nje iqonde ngqo kulowo mgodi wodaka ihambe ngamakhulu amandla yabo ngani na ingoba imvelo yayo iseyilokhu ingulube futhi ngaso sizathu ukuthi amalunga ebandla namhlanje bazitika ngezinto zezwe yabo ingoba imvelo yabo ayikaguqulwa ayodla noma yiluphi uhlelo lobufundisi ngavungcavu yesayente yezenkolo kodwa izinto kaNkulunkulu angeke balemukele balimele bayongena futhi balalele niyazi umzenzisi omkhulu kunabo bonke ezweni yigwababa elidala ebhayibhelini kwaba khona okubili okwavulelwa emkhunjini igwaba abelidala laphuma futhi alizange libuye ngoba liyinqe umthuthambi lahlala phezu kwemizimba yezidumbu ezifile futhi lagcwalisa isisu salo ngesidumbu esifile kodwa ngenkathi ekhipha ijuba alikwazanga ukumela lelo phunga elibi ngakho labuyela endlini kababa nakunowa futhi lashaya emnyango unowa waze walingenisa manje igwababa lingahlala phandle lapha futhi lidle ehashile elifile usuku lonke futhi liphume lindizele lapho ensimini futhi lidle okusenhlamvu kanye nejuba kodwa ijuba ngeke landizele lapho futhi lidle ehashile elifile bese-ke lidla okusenhlamvu bekungalibulala niyabo ijuba alinanyongo futhi lingeke lakugaya futhi uma noma yiliphi ijuba likankulunkulu noma yiliphi ijuba elidla izwi noma imvu isilwane esihlanzekile uma uhamba uyozinika izinto zezwe ziyazi inkosi yazo yathi othanda izwe noma izinto zezwe uthanda kankulunkulu alukho ngisho nakuye umnika into ephambene nalelo zwi likankulunkulu angeke kumele kodwa udevela ngalithatha lelo nezwe futhi akubize konke ngokuthi okankulunkulu ngeke waqubanisa amafutha namanzi ngeke nje kuxubane bona bonke labo belusi bezimvu babazi ukuthi ivu yayingenasizo ngaphandle komelusi wezimvu futhi babe ngabelusi futhi wazi ukuthi ufanele aholwe kudabukisa kanjani ukubona namhlanje ukuthi bazama ukupha izimvu ingcavungcavu kodwa imvu ingeke ikudle khaba umnumzane Niyabo babezabo ukupha izimvu emuva lapho incavungcavu futhi uma izwi lifika base beyejwayele kakhulu incavungcavu babengalazi izwi futhi kuyilokho namhlanje ngenkathi into efanayo iqinisekiswa futhi ifakaziswa ukuthi uNkulunkulu wayezokwenza into ethize manje ke sebejwayele kakhulu incavungcavu futhi baphiwa incavungcavu uze awu akukho ukukhuluma kubo ngeke nje bayilalele yilokho kuphela inja ibhayibheli lathi njengenja ibuyela ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhixeni kwayo enzenjalo nabo lezo izwi futhi babuyele ngqo ekuzibhixeni okudala okufanayo futhi bathi lingubuhlanya ningayikholwa into enjengaleyo uNkulunkulu imvu yenza okufanayo namhlanje zifanele zethembele ekudleni okukhethiwe kwezwi ngeke zikuthathe okunye ukudla okukhethiweyo ungeke wazinika ukudla okukhethiweyo wabefundisi imvu yangempela qhabo qhabo uyahamba uzitshele manje bukani sonke sizoba ndawonye manje uJesu wakhuleka ukuthi size sonke sibe munye lisanda kuzo into efanayo eTucson esikhathini esingeside ezedlule izinsuku ezimbalwa ezedlule kodwa amanga uJesu akazange akhuleke wakwenza kanjani ungalenza kanjani izinto ukuba ligxeke lona na lizigwaze ngowalo khona-ke uNkulunkulu akehlukile kunoma yimuphi omunye umuntu uJesu wathi bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na uzoyithatha kanjani i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Katolika futhi ukuphosa konke ndawonye futhi kube kunye na ngahle nibe munye phansi kwenhloko yomuntu kodwa uJesu wathi ukuze abe munye ngisho njengoba mina nawe simunye manje uzifuna sonke sibe munye kuye okuyizwi amen nakho kunye nobaba yindodana uyafana futhi yizwi elifanayo izwi elibonakalisiwe liziveza obala ngalolu suku njengoba lenza kunoma iluphi olunye usuku ukuze nibe munye kulane wathi njengalokhu ubaba engithumile nami ngiyanithuma ubaba omthumile wahamba wangena kuye ukuqinisa izwi nojesu ofanayo othuma abantu bakhe uhamba angene kubantu abathumayo futhi ethi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza impela wakhulekela ukuba sibe munye simunye naye hayi ukuthi simunye nenhlangano hayi ukuthi simunye nenqubo kodwa simunye noNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye noJesu noNkulunkulu wayemunye nani nami nezwi sifanele sibe munye kunjalo fanele sibe munye ngokuvumelana nezwi hayi lokho okushiwo ngomunye umuntu lesi akusiso isithasiso sangasese lithatheni lokho elikushoyo futhi nilikholwe noNkulunkulu uzoliqinisekisa futhi afakazise ukuthi liqinisile Ngabanga ukuthi ningelabe afundi nje kuphela thathani izwi lakhe ngakho hambani nikuzame kanye futhi nibone ngithola ukuthi nizonisebenzela ngokufanayo nje njengoba ethembisa yebo mnumzane bangeke badle enqhavu ngavwini bazofanele babe nokudla okukhethiweyo kwezimvu uJohane ongcwele weshumi umemezela ukuthi izimvu zami ziyalazi iphimbo lami futhi uma eyizwi manje ke inhloboni yephimbo anayo na izimvu zami ziyalazi iphimbo lami abafokazi azisoze zabalandela niyabo uJesu wathi iphimbo elingaziwayo ngeke zilandele ngakho imvu yakhe ayilandeli iphimbo lomfokazi ngeke zibalandele abaprofeti abelusi bezimvu nezimvu bonke befakaza ngokuza manje niyambona uNkulunkulu ongaguquki emacebweni akhe angaguquki ezwi lakhe ngalolu suku manje cabangani imizuzu embalwa nje izwi elingaguquki manje bukani ukuba uMose wayefike nomlayezo kaNowa wawungeke kusebenze ukuba uJohane ubabhathizi wayefike nomlayezo kaMose wawungeke kusebenze Kubuthi Jesu wayefike nomlayezo kaMose noma kaNowa wawungeke kusebenze. Nowezi afike nomlayezo kaLuther wawungeke kusebenze. WayePentecost ifike nomlayezo kaWesley wawungeke kusebenze. Sisanda ukuzwa lokho kufakaza. Manje uNkulunkulu uyilokhu ehamba nje nje ebhekisisani izi niyabona ukuthi sikuphi ho kungani sinemezelo sokuqala sabelusi bezimvu singafanelanga si ukuba bonke laba abaprofeti onke lawa indoda amakhulu ayengabelusi bezimvu pho kungani kufanele uNkulunkulu ngaguqukiyo aguqule indlela yakhe yokwenza khona lapha futhi alilethe kosiyazi bezenkolo na Bakungabelusi bezimvu ukufekwe wundu eliphelele umnikele wesono ufanele uze umelusi wezimvu umelusi wezimvu uyazazi izimvu zakhe kangcono kunoma ubani omunye futhi akekho wazi imvu njengomelusi wezimvu ukuqeqeshelwe futhi wayazi ukuthi inhloboni yokudla ababeyoyidla wayazi ukuthi imvu iyodlani futhi uyazazi izimvu zakhe ngalokho ezikudlayo wawungayibona imvu iphuma esibayaneni sengqavungqavu bese iqala ukudla ingqavungqavu ubungathi ususeni lo mthuthambi yabo ngakho uNkulunkulu wayazi ukuthi abathumele iphi manje ke sibize omunye waprofeti belusi bezivu abakhulu ukuqinisa ukuthi uNkulunkulu waye kulabo waprofeti phansi kwesikhumba semvu bese sani manje sizobiza ukuqala uMose Ake simbuke inkonzo yakhe izosikhombisa uJehova umprofeti Melusi wezimvu wakhe manje sizothatha nje mhlawumbe oyedwa uma sinesikhathi cishe imizuzu eyishumi elandelayo sizothatha ababili babo kodwa mhlawumbe oyedwa uzolunga Mose uJehova uziveza yena obala lapha kulomprofeti Melusi wezimvu wanikwa iziphiwo ezintathu ukuqinisekisa inkonzo yakhe futhi ebiza amalunga akwaIsrayeli nakuFaro Abelani lo prophethi Melusi wezimvu manje unikeza njalo abaprofeti bakhe isibonakaliso esingesiso esemvelo ukuqinisekisa ukuthi awunguNkulunkulu kubo ngokuba kungebe khona ubukhona kwaNkulunkulu ngaphandle kwezinto ezingaphezulu kwemvelo zenzeka Wayengakaze uJehova aze abonakale ngaphandle kokungaphezulu kwemvelo umlandela kufanele kube njalo ngakho njalo wayehlala eziqinisekisa yena inkomo ukuthi wena abaprofeti ukuqinisa lokho ababeprofeta ngakho uma kwakuhambisana nezwi lakhe manje isibonakaliso sokuqala wasinika lo mprofeti Melusi wezimvu bukani waphendula induku yakhe yaba inyoka esesibini Isanda sakhe saba ukhoko esesithathu ukukhipha amanzi emfuleni iNile eGibhithe futhi waphendula waba igazi manje wamnika izibonakaliso ezintathu uqinisekisa kwiGibhithe nakuIsrayeli futhi ukuthi weyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe manje khumbulani uMose wabizelwa ekutheni udaleke kunjalo Wacaphuna isihlabathi wayesesiphosa emoyeni wayesethi makufika amazeze namazeze afika wathi makufike izibawu nezibawu ziyafika makufike amaxoxo namaxoxo ayafika wakuletha wadaleka manje umuntu angeke adala kodwa kwakuwesuye umuntu owokuqala nje kwakunguJehova kumelusi wezimvu umprofeti wakhe Amen. Ikisisani sibonakaliso sesithathu amnika sona sasingaphathelene nesikhundla sakhe kanjalo sasingaphathelene nesiqu sakhe isibonakaliso sakhe sesithathu phelani izibonakaliso ezimbili zokuqala ziphathelene naye yena uqobo nesikhundla sakhe futhi zaziyizibonakaliso ezimbili kuphela ibhayibheli elithi zazinephimbo esinye isibonakaliso sasingenaphimbo kodwa izibonakaliso ezimbili ezanikwa yena siqu sakhe nakubantu bakhe zazinamaphimbo kodwa isibonakaliso sesithathu manje qaphelani sanikwa isibonakaliso sesibonakaliso sesithathu sasiyisibonakaliso sokufa amanzi ephenduka igazi uma igazi lakho belingaphenduka amanzi khona-ke bungafa futhi lapho okukhona khona igazi igazi elikhethekileyo isibonakaliso sokufa ngakho kwakukufaro esesithathu sasingesokuphendula inayili ibe igazi kwakungukukhombisa ukukhombisa umlayezo wakhe kufaro ukuthi unkulunkulu wethu wayengunkulunkulu ngaphezu kwenayili ngaphezu kukankulunkulu wenayili ungunkulunkulu ngaphezu kwezinto zonke futhi uzoletha ukufa kuleso sizwe futhi sasiyilokho isibonakaliso segazi ohe isibonakaliso esiqondile sokufa igazi kodwa ezinye ezimbili zazinamaphimbo esiprofetho ngethemba ukuthi niyafunda manje ivaliwe engikushoyo kodwa ezinye izibonakaliso ezimbili zazinamaphimbo esiprofetho kwi-israyeli mayelana nekusasa labo manje kinina owawuphezulu entabeni esikhathini esingeside sedlule ngenkathi idwala liphoswa phezulu niyabo niyabo manje futhi ukuya wayezoguqula imvelo ukuyenza ibasebenzele bhekisisani insika bhekisisani inyoka bhekisisani ulwandle lubomvu nanoma yini ayenza manje bukani leyo ncitsho yomelusi wezimvu ebenzela indlela yokuhamba leyo nduku eyayisesandleni somelusi wezimvu wedlula konke nobuni wesayensi ezenkolo nazo zonke izinto abaphristi ababezishilo naleyo ntonga yabaholela ngqo ezansi bedlula kulo yonke into eyayingenakwenzeka kumuntu ngenkathi ufaro ezama ukucabanga ukuthi izimpophoma zaqubuka ezintabeni zaseziphosa amanzi zaseziwenza aphenduke igazi waseke unkulunkulu enisa umlilo uvela ezulwini wayesenisa isikhotho sivela ezulwini futhi wanisa izintwala phezu komhlaba nakho konke wenza yina le nduku yomelusi wezimvu hhayi ibhuku eliphethe indaba yesifundo hhayi ubono kasiyazi wezenkolo kodwa udondolo lomelusi wezimvu siyeza kukho emzuzwini udondolo lomelusi wezimvu wakwenza hhayi ibhuku lomkhuleko welehlelo kodwa induku yomelusi wezimvu intonga yomelusi wezimvu ihola izimvu zakhe ezindle icace lapho beya ngasezwini lesithembiso ezweni into enhle kanjepho enamhlanje yodondolo lomelusi wezimvu namhlanje ehola izimvu zakhe ziya ezweni lesithembiso edlula yonke isayensi yezenkolo nayo yonke enye into yalelizwe nezinto zezwe namahlelo yonke into evula indlela futhi ifakazisa izwi lakhe ukuthi liyiqiniso udondolo lomelusi wezimvu eqhubeka kuqaphelani lolo dondolo olufanayo lomelusi wezimvu owayehola izimvu niyakukholwa lokho na ngempela wazihola izimvu wazophula kwigibhithe nalolo dondolo esandleni sakhe besingasho okuningi kakhulu ngayo kodwa kushaya okugamile wahola izimvu wayesethumela ukwehlulela phezu ngokwenqatshwa kwalo udondolo olufanayo luba yisibuthi sobomunye luba yisiqalekiso kwabanye amanzi afanayo okushumayela kukanowa amsindisayo alahla izwe udondolo olufanayo olwaholela uyizwele ezweni lesithembiso lwalahla labo abala ukulandela umelusi wezimvu umprofethi kunjalo luba yinduku yokwahlulela imvelo qaphelani ukuthi unkulunkulu ukhuluma kanjani emvelweni yakhe ukuba nje besinesikhathi ngibhale inothi lapho unkulunkulu ekhuluma emvelweni yakhe asinaso isikhathi ukukufakazisa kodwa ifakazisa kamuva ngenyoka yethusi encijweni yezimvu yomelusi wezimvu ukuthi wasonga lenyoka wayizongolozela ehlane lokhu ukhuluma ngokubuyisana kweqiniso kuzela ukugula nesono. Lelo dondolo uqobo lwalo lwaluphenduke lwaba yinyoka phambi kwafaro. Ufaro ofanayo wazama ukulingisa ngezanusi. Futhi benze njalo ufaro besimodeli banamhlanje. Nabasenzisi abalingisi benyama bomlayezo bazama ukulingisa into efanayo ngaphandle kokwazi ukuthi ivelaphi. Bese bewuphosa entweni ethize yamahlelo kanti ukhululekile kulo njengoba umoya unjalo ekuvalelweni impela, kodwa bazama ukulingisa benze ukulingisa. Kodwa qaphelani, lolu dondolo olufanayo lomelusi wezimvu ludla ezinye izinyoka. Zazikuphi lezo zinyoka na? Zayizintonga phansi futhi yaba yinye kuphela intonga eyacoshwayo. Ngokubili amazwi nomhlaba kodlula kwasho uJesu, kodwa izwi lama lisoze. Ukhuluma ngokubuyisana kweqiniso kuzela isono. Futhi kusasa likaIsrayeli lanikeza, futhi yilapho engakhuluma khona ngo-Israyeli. Manje enkathini lapho banikwa ukukhululwa ebugcilini bokufa ngumelusi wezimvu, umprofeti. Bakhishwa ebugcilini ngumelusi wezimvu, umprofeti enodondolo. Niyabo, awukhuluma ngomkhululi wenkathi ezayo kwa-Israyeli ekufeni nasesihogweni ngumprofethi melusi wezimvu esizokhuluma ngaye. Manje kukho konke lokho konke njengoba simazi u-Israyeli akalemukelanga izwi lomelusi wezimvu umprofethi. Wonke u-Israyeli akalemukelanga. Manje qaphelani, babekhononda. Oh, ngenkathi enza izimangaliso wayengumfo omkhulu, kodwa ngenkathi sekufika emlayezweni wakhe lokho bakwehlukile. Zonke izibonakaliso ezinkulu silandela umlayezo omusha ozayo, siyakwazi lokho. Ehlane bakhononda, ehlane futhi bafa ngezinkulungwane. Ngokusobala babengekho ngaphandle kwababili kuphela abake baze bedlula abasindiswa ezigidini ezimbili nohafu. Ababili ezigidini ezimbili nohafu. Wena uthi lokho kwenzekani kubona? Sebahamba phakade bonke mfowethu Branham na. UJesu washo njalo. Bathi, o baba bethu badla imane ehlane futhi baphuza edwaleni. Futhi uJesu wathi, futhi bona bonke bafile bahlukaniswe phakade nabo bonke. Qaphelani, bakhononda ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu kwakuyisizathu bafa. Manje ngokusondela ningazigeji lezi ziphawulo ezimbalwa zokugcina. Bakhononda okwabenza bafela ehlane, bakhononda ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngomlayezo womuntu oyedwa, umprofethi, ubuholi bomuntu oyedwa. Ngitsheleni ukuthi kunini lapho uNkulunkulu ake asebenzisa khona iqembu ukuba lihole. Ungeke ukuthole eBhayibhelini. Umuntu oyedwa, ba izwi leza kuMose. Ukora, siyazi sonke ukuthi waziqoqa wayesekhononda ngoNkulunkulu ukungabi nabulungiswa ukuba enze into enjengaleyo, ukwenza umuntu oyedwa nomlayezo. Wathi, sonke singwele, kungani singabi nehlelo na, futhi kungani singabi nesimise lokhu, futhi senze lokhu, futhi senze lokho na? UNkulunkulu watshela uMose zehlukanise naye sengenele yikho. Futhi khumbulani, uJuda ukhuluma into efanayo ngezinsuku zokugcina. Kunjalo babhubha ekuphikeni kukaKora. Siyazi futhi ukuthi kwenzekani kuKora nabanye ababuza izwi likaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu kwalewo buholi bomuntu oyedwa, bonke babhubha. Manje sizoqaphela uNkulunkulu kumprofethi melusi wezimvu ekhombisa amacebo akhe enkathi ezayo ephimbweni lesibonakaliso esilandelayo. Manje bhekisisani, siyakubona lapho. Manje asikubhekisise esibonakalisweni esilandelayo. Manje qaphelani, wathunyelwa kubazalwane bakhe abasebugqilini phansi kobugqili nomlayezo wokukhululwa nesibonakaliso esinikezwe nguNkulunkulu ukufakazisa izisho zakhe. U-Israyeli walandela umlayezo wakhe, bawukholwa bonke kodwa ngesikhathi sokuhlwa balandela izimangaliso zakhe kodwa ngesikhathi sokuhlwa ngenkathi wanikeza umlayezo wakhe wawehlukile wonke lowo ongawukholwanga lowo mlayezo bafa kunjalo wawuyini umlayezo na umlayezo wawungowokwehlulelwa okuzayo usihlwa ngesikhathi sokuhlwa uNkulunkulu waphumela ekamu lika-Israyeli ukuthola ukuthi abantu babewukholwe yini umlayezo womphrofethi Melusi wezimvu wakhe futhi bonke babengawukholwanga babhubha manje eqaphelani ezokuletha phezu komelusi wezimvu omkhulu emizuzwaneni embalwa yabo phelani inkonzo yomphrofethi Melusi wezimvu omkhulu kwezimangaliso zakhe onke amabandla avula futhi ayememukela babefuna abagulayo babo baphiliswe babefuna ukwenza izinto ezinkulu ukuthandwa kwakhe ngabantu kwakukukhulu kodwa lapho sekufika isikhathi sokuhlwa ngelinye ilanga emva kokuba esegugula amanzi aba yiwayini futhi wapha izinkulungwane izinkwa futhi wayenze izimangaliso uqala ukuhlala phansi futhi akhulume kubo
I and my father are
futhi wathi kubo mina no baba simunye usholoni ukuthi sikhombise uyihlo oh mfowethu lo muntu uzenza olingana noNkulunkulu lokho kwakukhulu kakhulu ecabangeni kwabo kubufundisi kodwa bakuyiqiniso wayenguye yabo kodwa ngenkathi benza abaningi abamlandelanga wayesephenduka wayesethi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo aninakuphila kini manje nicabanga ukuthi okhaliphile umuntu ohlakaliphile wayeyocabangani na sengiyabona abaphristi ababe naye esethempelini wayenamahloni kakhulu kakhulu ngabo benaye lapho ngiyacabanga ukuthi umuntu wayengasukuma futhi asho into enjalo uma ninabantu ningadli inyama yami futhi niphuze igazi lami bathi lendla bantu yabantu yabo nidli inyama yami futhi niphuze ngani uyizimuzimu ninabantu nicabanga kahle nizothetha ohlanyeni olunjengalolo akazange akuchaze wakuzo nje wakwenza ukubakhubekisa ukwehlukanisa izimvu zakhe ezimbuzini wakwenza ukuba abaphosele wasekuthi ke akukho muntu owayefuna ukubambisana naye babengenabambiswano ukusukela lapho uqhubeke nabo aphelani ngesikhathi sokuhlwa uNkulunkulu waphuma emakamu futhi wabona ukuthi ubani owayekholiwe futhi wenza into efanayo ngezinsuku zomelusi wezimvu omkhulu aphelani inkonzo yomprofethi Melusi wezimvu omkhulu kodwa aphelani lokhu kumakholo omlayezo wakhe kodwa hayi lo mlayezo wakusihlwa babengenakuwe ukukholwa babengenakukholwa ukuthi wayenguNkulunkulu babefuna ukumenza umuntu onomoya omuhle babefuna ukumenza umprofethi wayengumuntu onomoya omuhle futhi wayengumprofethi kodwa wayengaphezu kwalokho lokho ngikufundisa ukujwayelekile namhlanje ukuthi ungumuntu olungileyo nje wayengumprofethi wayengasilele ngalutho uEmmanuel wayenguNkulunkulu ebonakaliswe kuJesu Kristu indodana yakhe enza yena noyise babemunye yilokho kuphela ayengaba yikho uZakariya weshumi nane elesikhombisa ngingasho lokhu ukhuluma ngezinkanyiso zokuhlwa nomlayezo futhi ngesikhathi sokuphela nikuqaphele lokho na njengabaningi abalandela uMose bayibona into yomlilo eyamkhumbayo entabeni yaseSinayi wayefakaze ngayo futhi wakhuluma ngale nsika yomlilo isesihlahleni futhi yayimtshele lo mlayezo abaningi babo abawukholwanga
But as many as out
njengabaningi abamlandelayo ephume eGibhithe bakhuphuka baphuma ezweni futhi bawelulwandle lokwehlukanisa futhi wayongena ehlane babona into yomlilo akhuluma ngayo eqinisekisa lo mprofethi Melusi wezimvu ukuthi ungumelusi wezimvu bawubona nabaningi babo babesa lokhu bengawukholwa emva kokuba sebewubonile Kaphelani ukuthi kanjani ukuthi futhi uNkulunkulu ongaguquki neze umprofethi Melusi wezimvu omkhulu wathatha labo abahlala ngakuye nanenkonzo yakhe entabeni yemingumo umprofethi Melusi wezimvu omkhulu lo esikhuluma ngaye uJesu wabona futhi wezobaba insika yomlilo efanayo imqinisekisa eyayiqinisekisa uMose. UNkulunkulu ofanayo uMose akhuluma ngaye uza kuMose futhi wafakazisa ngentshe yomlilo ukuthi wayenguJehova owayehola uMose. UNkulunkulu wayekumprofethi melusi wezimvu wakhe. Lapho uthatha omunye umprofethi melusi wezimvu, umprofethi omkhulu imvu yangempela uJesu, futhi uthatha ukuqoka indoda amathathu, futhi wenyusela esiqongweni sentaba yeminqumo, futhi lapho waqinisekisa uJesu futhi wazehlukanisa qobo lwakhe nabo bonke abanye abantu, wathi lowo indodana yami ethandekayo izweni. Uthi ngenkathi bebheka phezulu babona ngamuntu uJesu kuphela, kunjalo wayenguye. Manje lokho kuyakuxazulula ngokwazi kwami nabo. Ishekhina ubuso uMose wayesebukhoneni beShekhina entabeni yaseSinayi, yaguqula ubuso bakhe ngenkathi yesa wadingeka ukubeka iveli phezu kobuso bakhe. UMose umprofethi melusi wezimvu uJehova aye kuye engxenyeni, ingxenye nje ubuso bakhe wayenezwe emlonyeni wakhe. Kodwa qaphelani, ngenkathi umelusi wezimvu omkhulu wayesebukhoneni beShekhina, yenzani na? Yakuguqula konke kubonakala kwakhe. Wayengasiyo nje ingxenye kaNkulunkulu, wayengokaNkulunkulu wonke, wengu-Emanueli. Kungani kwadinga kube abelusi bezimvu na? Kungani nabo? Manje uNkulunkulu Somandla uyagada ezifanekisa yena uqobo, mqonde ukusho njalo kuMose umprofethi melusi wezimvu. Lesisani ukuthi uNkulunkulu wazazisa kanjani lokhu ukuphawula kwami kokugcina.
Standing anointed in the presence of the pillar of fire.
Simbona emi egcotshiwe ebukhoneni bensika yomlilo. Awukho umuntu entabeni inhlobo kodwa uMose noJehova. Amen. Amen kusho ukuthi makube njalo. Lesisani, faka isandla sakho esifubeni sakho. Kodwa bekisisani lesisibonakaliso sesibili manje sinephimbo. Faka isandla sakho esifubeni. Asinasizathu sokukholwa ukuthi uMose wayeyinxele. Ngakho kufanele ukuthi wafaka isandla sakhe sokudla esifweni sakhe, ngoba iningi lomuntu bayisidla wadawa isandla sakhe. Manje bhekisisani isithombe esinje esisibonayo lapha sikaJehova ekuMose umprofethi melusi wezimvu. UMose emele uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayekuMose. Imbekisiseni ebeke sakhe, faka isandla esifubeni sakho, isibonakaliso esinje pho.
There he stands holding his right hand.
Manje umilapho ebeke isandla sakhe phezu kwenhliziyo yakhe emi kanje. Lapho izifihlo ezifihliwe zokuhlenga zazi kade zifihlwe khona selokhu kwasekelwa izwe. Nakho ukuthi kungani kube abelusi bezimvu. UJesu isandla sokudla sikaNkulunkulu sonke siyakwazi. NgoMose emfanekisa impela wabamba izimfihlo zikaBaba futhi uzikhombise thina. Kuphelani mpekisiseni ehosha esifubeni sakhe isandla sakhe sokudla sishawe ngoqhoko olubulalayo, wakhombisa ukuthi uNkulunkulu wayezokwenzani ngesandla sakhe sokudla. Kaphelani uqhoko alunase lapho. Kaphelani futhi kwangesilo nje uqhoko olwejwayelekile lwaseluusezingeni lwalo lokugcina lumhlophe njengeqhwa. Isandla sakhe sashaywa ngento embi kabi. Yingabe uMose wazizwa enjani ngenkathi ehosha isandla sakhe sokudla phezu kwenhliziyo yakhe esikhipha esifubeni sakhe nesandla sakhe sashaywa uqhoko? Uqhoko lufanekisa isono, alwelapheki futhi ikakhulukazi ezingeni lwalo lokugcina. Kumbazalwane lilaphaka izwe ngesikhathi uNkulunkulu ehosha isandla sakhe sokudla esifubeni sakhe, izwe lashaywa uqhoko olubulalayo futhi kungekho selapho salo nhlobo. Kunjalo nakulowo busuku, ngoba bangeke balemukele ikhambi. Ikhambi lenziwa eCalvary, kodwa abantu funa ukuthatha isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esenziwe ngumuntu esikhundleni sesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikaNkulunkulu sesono. Aphelani asizange size kancane kancane njengoba imbangela yoqhoko yenza, kodwa khona manjalo ngenkathi ehosha isandla sakhe sashaywa sasigcwele uqhoko. Aphelani ukuthi uNkulunkulu wathini manje engeke kancane kancane usisumbe ungene esonweni kodwa mhla udla kuwo umhla ufa futhi kunjalo mhla udla kuwo aphelani kwakungumelusi wezimbu umprofeti owazishayena wathatha ngumyalo kaNkulunkulu futhi wafaka isandla sakhe umqobo esifweni sakhe wayesesihosha sishaywe ngoqoko umelusi wezimbu umprofeti wakwenza yena uqobo
And the great
God is in the world. Impilo yokuphilisa kaNkulunkulu yayilele esifubeni sikaJesu Kristu noma uNkulunkulu wayengakwesokudla sikaNkulunkulu leyo mvu kuphela eyabambelela esifubeni sakhe imfihlo yingaleso sizathu izibikezelo zawo zazifanele njalo zibe imvu eyokuqala yayiyimvu eyokugcina yayiyimvu yingaleso sizathu wafanele uze kumelusi wezimvu ukwazi ukuthi zinakekelwa kanjani izimvu zakhe niyawuthola na kaphelani Yalinyazwa ngenxa yezimbeko zethu yatshotshozwa ngubethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezukwayo Kaphelani wafika masinya futhi wasuka masinya kwathi nje isandla sokudla singadonswa esifubeni okwesibili isifo esibulalayo sase singasekho ngenkathi esidonswa okwesibili futhi ngenkathi umelusi wezimvu omkhulu umprofeti wezimvu ngenkathi ethi esiphambanweni seKalvari ngenkathi esekhokhe inhlawulo yesono yethu sonke wathi ufeziwe isono sathi siphelile inhlawulo yase ikhokhiwe izikweletu zase zicazululiwe akuthethenga unyaka noma egcineni ufike ezinsukwini nomunye umguquli noma into ethize wafezwa ngalo kathi
Sin came in a moment, but
transgression
is God's law.
But
breaking one word,
the night, my brother,
your soul will be brought on a chain. And that chain is not something that you can
see.
That chain is not something that you can see. That chain is not something that you can see. That chain is not something that you can see. That chain is not something that
Jesus wanika isinto izwi lakhe kuba siphile ngalo ebo ephula kuphela ihubu elingale lodwa lalo noma yiliphi iketango aliqinile ukwedlula ihuku lalo elibuthakathaka kunalo lonke uma ukhipha izwi elilodwa leyo akungeyokuqala yencwadi uJesu wafika phakathi nencwadi wathi akusinkwa sodwa umuntu ayaphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu lelo kwakuyimaphakathi nencwadi
Okina
wencwadi wathi uyasusa izwi elilodwa ahumuthe ngokwezinto izwi elilodwa akhiphe izwi elilodwa lapha ngiyosusa isabelo sakhe encwadini yokuphila wadlula phezu kwesihogo ulenga ezwini kaNkulunkulu ungavumeli umuntu ampintshele into ethize kuwe engesuye uisho kanje inkosi Oh ngiyabona awubathi impela konke esikwenzile konke esikwenzile yilokho mhlawumbe abaphristi abakhulu nabo abakucabanga ngezinsuku zomelusi wezimvu omkhulu yilokho uEva akucabanga yilokho uSathane amtshela khona impela uNkulunkulu akazukukwenza kodwa wakwenza ngoba wathi wayezokwenza futhi yingaleso sizathu ezokwenza futhi namhlanje Akumangalisi njengoba athi njengoba kwenzeka emihleni kaNoah lapho kwasindiswa khona imiphefumulo esiyagalombili ngamanzi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu Niyabo bambalwa impela ngokuba isango lingane nendlela ingcengo eyisaphileni futhi bayo bayincosana abayifumana kunjalo esizathu inhle indlela inkulu eyisekubhujisweni baningi abayohamba ngayo ngenkathi umelusi wezemvu omkhulu eshaywa umprofethi melusi wezemvu omkhulu ngenkathi eshawa emumva lapho wathi kufeziwe nalowo mzuzu wathi nje lo melusi wezemvu angashaywa kwase kuphela isono sesicazululiwe sase singasekho isono babehlanzekile inhlawulo yakhokhwa amakholwa amagama awo alotshwa encwadini yokuphila ameselwa ngaphambili kusukela ekuseni kwezwe kwase kufeziwe ngawo lowo mzuzu ujesu athi kwase kufeziwe yena lowo melusi wezimvu omkhulu wayekade eze ngezimvu zakhe kwase kufeziwe isandla sokudla sikankulunkulu sahoshwa esifubeni sakhe sashayo Wase kuthi-ke ngephasika wasibuyisa amen wasiphakamisela futhi esifubeni sakhe wayethe esedlulela phansi kuwe nami ngesimo sezwi lakhe ukusihlenga sibuyele ensimini yasekuqaleni lapho isono sasithatha khona imfihlo efihlakele yenhliziyo yakhe enkulu yembulwa ngumelusi wezimvu umprofethi kwembulwa ngumelusi wezimvu umelusi wezimvu umprofethi akumangalisi izintaba zagxuma futhi zamemeza ngalolo suku akumangalisi ilanga lafihla ubuso balo futhi lampopoloza ngenjabulo akumangalisi yonke imvelo yagqabuka yadedeleka umoya wazamazamisa izihlahla zaze zazamazama zazamazama futhi zajabula futhi zagxuma ambone umelusi wezimvu umprofethi entabeni wahlenga lonke igama elisencwadini yokuphila futhi babona ukuthi imvelo yabo uqobo yayihlengiwe bampompoloza futhi baxhuma nezwe langena kwinto kamlilo nezintaba zadabuka namadolawa nelanga lashona nawo yonke into yenzeka njenganoma imuva umhlangano ngenkathi umelusi wezimvu embula kuwe ukuthi kufeziwe lapho ngizibonile izikhashana zokugxuma nezikhashana zokujabula kodwa awukho umuntu owalimala izintaba zezwakala futhi za ilanga lashona nawo yonke into yenzeka kodwa kwakungekho umuntu owalimala futhi ngiyibonile imihlangano lapho amandla kankulunkulu embulwa kubantu ukuthi babekhululekile ezweni nezinto zezweni injabulo yenkosi yagcwalisa ibandla bama futhi bapopoloza futhi bakhale futhi bamemeza ngalo lonke iphimbo labo ngenkazimulo kankulunkulu angizange ngibone noma yini engahlelekile babehlala njalo behlelekile ngoba babekuqondile lokho igama labo elalikade lilotshwe encwadini yokuphila ngaphambi kokusekelwa kwezwe umelusi wezimvu umprofethi omkhulu wayebalethele umlayezo futhi bakhululwa umelusi wezimvu umprofethi akunandaba ukuthi ezinye izinkundla zokufundisi zathini ngawo bazi ukuthi kwakwenzekani njengoba nje labo melusi bezimvu benza emumva lapho bazi ukuthi kwenzekani awukho muntu onalungelo ukungena edeskini elingcwele ukuba ashumale izwi aze kuba isenze njengoba kwenza umose abonane nonkulunkulu yena uqobo phezu kwezinkundla lapho khona okungekho siyazi wezenkolo ongalichaza alidedise umose welapho akunandaba ukuthi izithunywa zika-israyeli zasho kanjani ukuthi o kwakungumbhedo uyacabangela nje ukuthi wabona lokhu kungumbhedo wawungeke ususe lokho kuye wayazi wayelapho wayenguye okwenzeka kuye futhi akukho muntu ngesiqu sesayensi ezenkolo noma ngesinye isiqu sobudokotela onelungelo emva kwepulpiti ukuba azisho ngomlayezo kajesu kristu azokuba kuqala usebonane nonkulunkulu buzo nobuso ensikeni yomlilo akanalungelo lokuzibiza ngesithunywa ngoba bonke siyazi bezenkolo ezweni babengeke bakuchaze lokho bakudedise kuwe kwenzeka kuwe wawukhona uyazi ngakho thala ukuthi ubani omunye uthi noma bangatsho kanjani ukuthi elintukuselo kuphelile akunjalo wena kwenzeka kuwe futhi kuhambisana nezwi yebo yeso sizathu umose wayelazi ukuthi leli phimbo lalikhulume kuye laliphimbo leli eliyizwi wayazi ukuthi unkulunkulu wetshela u-abrahama inzalo yakho iyegogobala iminyaka engamakhulu amane kodwa ngibakhulula futhi wayazi ukuthi iminyaka engamakhulu amane kwase kuyiyo futhi wabizelwa ukukwenza
Tembisa na esifazane uNkulunkulu wethembisa ngalolu izinto zokugcina ukuthi wazothi umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama wethembisa ukuthi uyothumela umbhabhathizo wakhe ongcwele futhi wayezobiza umlobokazi okungenasici noma umbimbi wethembisa ukukwenza uzokwenza ningabalaleli laba belusi bezimvu abaqashwayo bayonidukisa umongcwele ungumelusi wezimvu ukunipha ukudla kwezimvu okuvela ezwini lakhe njalo kufika ngomelusi wezimvu ungumelusi wezimvu wethu mlaleleni nizimvu zesibaya sakhe uma nizo nizwa iphimbo lakhe hayi okushiwo ngomunye umuntu yizwani lokho akushoyo iphimbo elingaziwayo anazi lutho ngalo Oh hey, lalelani umprofethi melusi wezimvu somandla futhi ehumusha futhi ethula kubo. UJohane ngenkathi eme emfuleni iJordani, bukani ukuthi wathini, wayemi lapho eshumayela wathi, ihora liyeza! Kuphelani uJohane wayeyindodana yompristi, njalo belandela ulayini kababa wabo, leyo ndlela esathola ngayo amagama ethu nganoma yikuphi abakwenzayo, bababiza ngalokho noJohane wayefanele abe ngumpristi njengoyise. Futhi niyazi lo mama ngenkathi wayekade ekhulelwe emva kokuba ingelosi yenkosi ihlangane noyise uZakariya wayeseya ekhaya ku-Elizabethe futhi wayesevele enezinyanga eziyisithupha ukuba umama kodwa wayengakabi nakho kuphila wayesaba ngoba ingane yayenganyakazanga lokho kungaphansi kokuvamileyo Nomongwele ingelosi yenkosi yabonakala kuMaria futhi yamtshela ukuthi wayezoba nengane engazindoda futhi yamtshela ngesimo sikaElizabeth ukwenyukele emagumeni aseJudiya uyotshela uElizabeth futhi nenkathi ehlangana noElizabeth wamtshela ukuthi wayezoba ngumama futhi akakuqondanga engazindoda kodwa wathi umoya ongcwele ungisibekele futhi wathi lento engcwele ezozalwa yimi izobizwa ngendodana kaNkulunkulu ngizoyiqamba igama lokuthi uJesu ingokuqala ukuba igama elithi Jesu lize likhulunywe odebeni lomuntu ingane encane efile esiswini sikanina yachuma ngokujabula kuyamemeza futhi ichuma esiswini sikanina futhi wayengakaze akwemukele yayingakaze ikwemukele ukuphila ngaleyo nkathi igama likajesu khristu lakhuluma ukuphila enganeni efile belifanele lenzeni ebandleni elizisho ukuthi lizelwe ngokusha na futhi zahlala ngokumunu nje njengama ngumunga emanzini okugumisa futhi sivumele izinto ezinjalo ziqhubeke futhi wesaba ukuvuka futhi ufakaze okholelwa yikho futhi ugxeke wonke lo mbhedo wenza ujesu abe nguye izolo namuhla naphakathi isikhathi sikakhisimuzi khipha laba osanta claus lezinto phandle lo mbhedo wokuhweba Wangawazwaphi ngoSanta Claus eBhayibhelini? Yisenze yezingalekwane zamaRiya amaRoma. Kukho lutho kukho nhlobo. Yinto into enjalo ningabafundisi abantwana benu umbhedo njengalowo. Lapho elinye ilanga uyodingeka umtshele ukuthi konke kwakuyindaba eyimpumputhe. Manje-ke uyobeuqambambanga kumntanakho futhi kuyolimaza ubufakazi bakho ngoJesu Kristu uyothi mhlawumbe yinto efanayo. Uyise lalu Jesu Kristu umprofethi melusi wezimvu omkhulu kuKhisimuzi lapho ungowakhona. Qaphelani lalelani lomprofethi uJohane lapho lapho sonke siyazi ukuthi wayengumprofethi melusi wezimvu omkhulu. Manje wayenomlayezo ingelosi yayazi ukuthi wayezokwethula uJesu. Manje wayengenakuya ekholeji elithize babeyothi manje uyazi ukuthi uDokotela Sibanibani ungumuntu nje ukuba athathe indawo manje wena uzomethula futhi uyazi ukuthi nje niyabo wayengenakuxubana nomuntu eneminyaka esiyagalolunye kudala siyatshelwa wahamba wayongena ehlane ukulungisa phambi kwaNkulunkulu bavela lapho-ke abelusi bezimvu Qaphelani umlayezo wakhe wawungafani nosiyazi wezenkolo nothize umkhulu amazwi amakhulu akhukhumele esiqo esithize wathi o nina nzalo yezinyoka etshela indoda ezenkolo nina sikhejhane sezinyoka yilokho ayebona ehlane wabona inyoka into ephansi kunazo zonke ayengazithola kwakuyinyoka futhi wabizela ubapristi bazalwane bafundisi basesontweni nosiyazi bezenkolo bangalolo suku ngokuthi sigejane sezinyoka wathi ubani unenkoyise ngolaka oluzayo na niyaqala ukuthi sikhonza kuleli futhi sikhonza kulelo ngokuba ngithi kini uNkulunkulu engamvuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe amatshe ayekubone ihlane futhi izembe libekiwe empandeni yomuthi yilokho ayekade ekubonile izinyoka imithi ihlane futhi niyabo lo kwakungumlayezo wakhe wayengawazi amagama amakhulu akhukhumele kadokotela wezomunkulunkulu othize omkhulu owayengakuchaza kuthezukise konke washumela nje impela ngomugqa wemvelo.
That's what we're showing you.
Inaka likomisela bayinyawo yameluzi wazimu, meluzi imvu, umugqa wemvelo. Wezalina hoye nento enkulu afanele ukuba ayenze. Nguye owayezokwazi uMesiya. Wathi ngithi umi lapha phakathi kwenu manje futhi animazi ngoba isayense yenu yezenkolo ilibophe ngqi, anazi ukuthi nikuphi. Ngolunye usuku uJesu uyeza ephuma ehamba wathi ingabheka nanto eliza iwundu kaNkulunkulu ethusa isono sezo. Iwundu, haleluya, mbuyisele kwangempela. Nakho kuza khona impela zonke izimvu kusukela ensimini yase-Edeni phansi ebezikukhombisa umuntu ojwayelekile ehamba ehlela emfuleni. Bathi Johane ulaze kanjani na ngibonanga neyodwa into ehlukile kodwa ngiyafakaza ngibonile umawo kaNkulunkulu ehle njengejuba nephimbo lithi no uyindodana yami engithokozile ukuhlala kuyo. Lesisana ijuba neondlu niyaboya ukuba ke kwakukade kuyi ukuba ke kwakukade kuyinto ukuba ke kwakukade kuyimpisi imi lapho na awu lelo ondlu lalingeke lenyukele phezulu kwe noma lelo juba uNkulunkulu wazifanekisa yena nejuba emnene kakhulu kunazo zonke izinyoni zezulu indodana yakhe ngemvu esimnene kakhulu kunazo zonke izilwane emhlabeni. Yabo inyoni ehlanzekile yasemazulwini hayi kwababa hayi inqe kodwa ijuba hayi ingulube kodwa iwundlu noma yiphi enye imvelo yayingeke ihlangane thaqa futhi kabelani ngenkathi ijuba lifike phezu kwewundlu lalihola hayi ngendlela ayezo kodwa ngendlela ubaba ayezolihola ile ndlela iwundlu langempela eliyiyo namhlanje. Oh mvu yesikhathi sikaKhisimuzi awazi yini ukuthi uNkulunkulu uhola kuphela ngezwi lakhe na leyo yintonga yakhe. Kaphelani ayikho into eyayiyokwenzeka kodwa uJohane wathi bonke abanye abalibonanga kodwa ngiyafakaza ngilibonile ethula bheka iwundlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ake manje ngethula umlayezi wami kaKhisimuzi futhi ngenkathi ngisavala manje uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Yelo wondo elifanayo useyile kakhulu impela nje iwondo namhlanje njengoba wayeyile ngenkale yonkathi usalokho enjalo kakhulu impela nje lapha njengoba wayenjalo lapho ukuba izwi lakhe lifane lapho kubuthela ababini noma abathathu ngegama lami nami ngikhona phakathi kwabo ilokho impela akusho akaguquki neze uNkulunkulu izwi akaguquki neze usalokho enikeza izimvu zakhe futhi ezondla ngomprofethi melusi wezimvu wakhe ukudla kwakhe kwezimvu kuqala hayi inkosi yazi bezenkolo ezimfini zakhe bangeke bangalidla kanjani labo abanye kodwa izihlakaniphi qaphelani lokhu kodwa izazi lezihlakaniphi abaqeqeshwe kahle yizwe basalokhu befisa ukuthi bathi kukhona uSanta Claus futhi kukhona zonke izinhlobo zinganekwane nezinto abazikhonzayo ngoba bangeke bamvume izwi ngoba emahlelweni abo alifiti ekunambitheni kwabo abelusi bezimvu abaqashwayo bosuku abaqashwayo esivumweni khona abayofuna ukunihlanganisa phansi kwembuzi eyodwa niyawukholwa bayaniholela ezibayaneni nokuhlabela. Zwanini umelusi wezimvu omkhulu owazalwa iminyakeni engamakhulu ayishumi neshagalolunye eyedlula ngalenyanga mhlawumbe phandle ngaleya emlayezweni wakhe kufika abelusi bezimvu beqiniso ababazi ukuthi zinakekelwa kanjani izimvu. Ukaphela basakufisa angeke bawemukele namhlanje ngokufanayo nje njengoba benza ngaleyo nkathi ngoba akukufithi ukunambitha kwabo kubufundisi. Baphendula lelozwi bese belenza lifanelane nentangano yabo futhi bangeke balishumayele izwi. Bangeke bathi awu lokho kwakungokwezinsuku zabapostoli. Alisho khona lokhu. Lisho khona impela nje elikushoyo. Alidingi muntu ukulihumushela bona.
Now let us this hour bow our heads and hearts towards the dust of the earth.
Manje masithi ngayeli hora sikhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo ngongasothuleni lomhlaba. Futhi sisheshe ngempela siye emkhombeni ukubona ukuthi nokuthi semukele ukukhanya okulethwa yilelizwi ngomelusi wezimvu, umelusi wezimvu umprofeti omkhulu uJesu Kristu uNkulunkulu. Ngikhulumekini ngelula. Ngahle ukuba angiwalungisanga kahle amazwi ami njengoba abefundisi basesontweni befanele. Angizami ukwenza lokho. Ngizama ukulikhuluma njengoba nje enginika lona. Kodwa niyabona ukuthi kungani kwafanele kube abelusi bezimvu na? Abanye abaningi babeqeqeshwe kanjalo komunye umcabango baze abangabe besalimukela. Futhi namhlanje sinazo zonke izinhlobo zababonisi. Indoda esikoti, ababhishobhi, abapristi, izikhulu zesonto, okardinali, opapa, yonke into ezweni, ukuzama, ukuzihola, kodwa uNkulunkulu usinika umelusi wezimvu, nalowo melusi wezimvu, umoya ongcwele. Ngilaleleni manje, uma yena, hayi umcabango, yena, yisabizwana somuntu, uma yena, umoya ongcwele, esefikile, umoya weqiniso, uyonembulela lezi zinto engizishilo kini, futhi uzonibonisa okuzayo. Lowo ngumelusi wezimvu omkhulu, lowo ngumelusi wezimvu uJesu amshiyayo, nomoya ongcwele waloba iBhayibheli. iBhayibheli lasho njalo, umuntu wasendulo eholwa ngumoya ongcwele waloba izwi. Manje umoya ongcwele ubengakudonsela esivumweni kholo na? Ubungakudonsela donsela entweni ethize lelizwi elingayisho na? Ngani bekungeke kwenzeka zanhlobo? Umoya ongcwele ubungaba umkabimanga uma ethe yilokhu obufanele ukwenze, bese-ke ejika bese ethi qhabo kwakuyiphutha, futhi yenza lokho ibandla elithi kwenze. Manje uma ubulalele into ethize, omunye ukudonsa akususe kowangempela umelusi wezimvu weqiniso oyokuholela ezweni umoya ongcwele, futhi awunaso isehlakalo, futhi awunabo ubufakazi bukamoya ongcwele empilweni yakho, okungukuthi ngaphandle uNkulunkulu munye. uNkulunkulu nguye kuphela onokuphila okuphakade, futhi ungukuphila okuphakade, futhi noma yini eyayinesiqalo inesiphelo. Futhi nje uma uyilunga lebandla lanesiqalo, kodwa izwi kaNkulunkulu alinasiqalo. uNkulunkulu akana. Futhi uma uzalwa nguNkulunkulu uzalwa izwi. Khona-ke uba indodana kaNkulunkulu negama lakho lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Futhi wena umbala wezinwelezi onazo, umbala wamehlo onawo, isithombe okuso uNkulunkulu ukubone ngaphambi kokusekelwa kwezwe, futhi ukubonile isidalwa esingumuntu njengoba uyiso. Futhi nakuba kufika iminyaka eyisigidi nokho, akukho okungakuvimba ekutheni ubuyele kulo mfanekiso ophelele uNkulunkulu akumisela wona ekuqaleni. Izivu zami ziyalizwa iphimbo lami, umfokazi azisoze zamlandela. Futhi uma ungakwamukeli lokho kuphila okuphakade kulobusuku, futhi ubuka indaba inganekwane yengane encane ilele emkhombeni nesigejane sesisazi sizungezile, ungazi kholwa izinto ezinjengalokho. Futhi uzama ukucabanga, awu ngizoba kahle, futhi ngizokwenza lokhu, futhi ngizojoyina ibandla, futhi ilokho kuphela engidinga ukukwenza. Ulahlekile uma ungenakho ukuphila ukuphakade. Ungaze uphile kanjani kuze kube phakade na? Ungathatha uhlamvu lombila, angikhathali ukuthi libukeka luphelele kanjani. Isayense ilukhiqizile ukuthi ungalusika uluvule lunohlobo olufanayo lomswakama, uhlobo olufanayo lwenhliziyo, izakhi ezifanayo, uhlamvu olumile ensimini olunazo into efanayo. Ungazifaka endlini yokusebenzela isayense, futhi ungeke walwehlukanisa olunye kolunye. Olunye luyokwenza nje esihle impela isinkwa sombila njengolunye. Olunye luyokwenza uhlobo olufanayo lwamakhonifleki, kodwa indlela kuphela ongazehlukanisa ngayo ngokuthi uzimbele lolu olwenziwa ngumuntu luhlala lapho luyabola futhi lungaphinde luphume kodwa lolo olwenziwa nguNkulunkulu lunembewana yokuphila lubuye luphile ungahle ulingitshe umkristu ungahle uye ebandleni njengomkristu ungahle ubhale igama lakho encwadini njengomkristu ungahle ujoyine ihlelo njengomkristu lokho kungaba kahle kodwa ngaphandle uma lokho kuphila okuphakade kukuwe lowo melusi wezimvu omuhle owanikela ngokuphila kwakhe ukwehlukanisa ngenkathi uNkulunkulu ehle ePentecoste wehla ngephuwe lomlilo njengoba enza etabeni yasesinayi njengoba enza kumelusi wezimvu wokuqala uMose futhi ngenkathi ehla wazehlukanisa yena ngezilimi zomlilo ezahlala phezu kwalowo nalowo wabo uNkulunkulu ezehlukanisa yena engena kubantu bakhe futhi ngaphandle uma wemukele lokho uPetro wathi ukuthi ngesenu nesabantwana benu kubo abakude mangane ningalaleli noma yiphi inganekwane yesayensi ezenkolo zalwani ngokusha futhi uma nizalo umoya okini uyingxenye kaNkulunkulu futhi ufakaze kulo lonke izwi likaNkulunkulu liyiqiniso uma ningenaso leso sehlakalo masisheshise manje siye emkhombeni izwi masisheshise siye eBhayibhelini sidede kulamabandla ethiwe ngesayensi ezenkolo ahlotshisiwe siye kowangempela umkhombe siye ezweni kaNkulunkulu lapho uMesiya aziswa khona amakhanda ethu ekukhotheme asikhuleke uNkulunkulu othandekayo yilokho kuphela engikwazi ukukusho ngalesi sikhathi sisondela kuKhisimusi imigwaqo iminyene owesilisa nabesifazane abafana namantombazane befuqa besunduzana bezama ukuthenga isipho ukubuyela komunye ozobapha ngokufanayo abantu abaningi abazibiza ngamaKristu baphumela emigwaqeni bethenga osikilidi uphuzo benzela izipho zikaKhisimusi uNkulunkulu kubukeka sengathi basibuyisela ngokusijikitshela ebusweni bakho.
Teaching their children of some fiction Roman pagan theology of a Saint Nicholas.
Efundisa abantwana babo inganekwane ethize yeRoma isayensi yezenkolo yabahedeni kaNicholas ongcwele. Intumantumane ethize emukelwa kalula yizwe futhi bayamenqaba uKristu wangempela kaKhisimusi. Ewondlu langempela uNkulunkulu ngiyakhuleka kulo busuku ukuthi njengoba amakhanda ethu ebheke phansi ngasothuleni osikhiphe kulo wabe watshela uAbraham umelusi wezimvu umprofeti phuma Abraham bese ubala izihlabathi eziphezu kogu lolwandle wayesebuyisa izwi akunakubalwa ngingeke ngakubala
Then you said look up to
Wena wase uthi bheka phezulu ngasemazulwini futhi ubale izinkanyezi futhi wazi ukuthi lokho kwakungena kwenzeka futhi wena wathi kuye iyakuba njalo inzalo yakho sibuka lomlayezo kulo umprofeti melusi wezimvu kusukela othuli lomhlaba kuya ezinkanyezini zezulu ukuthi nakuba kungaba khona ukufa emizimbeni yethu efayo ukusisa othulini kukhona ukuphila okungasikhuphulela ezinkanyezini njengoba washo kumprofethi wakho omkhulu uDanyeli nalabo abamaziyo uNkulunkulu wabo ngezinto kuyogcina bayophikelela nalabo abaphendulela abaningi ekulungeni bayokhanya bedlule ezinkanyezi kuze kube phakade naphakade Kosi uNkulunkulu mdali womkhulu owathanda kakhulu ukuze emhlabeni ngesimo sika Jesu ukuvumela umuntu azi ukuthi uNkulunkulu wayeyini futhi waba nguwe kuphela owakwazi ukuthatha inhlawulo yokufa akukho ngilosi akukho sibambiso esasingakwenza waba nguwe owabeka inhlawulo futhi nguwe kuphela owawungayisusa ngokufanele futhi ngokuba ngumoya Wawungeke ufe
but you were made flesh so you
Kodwa wenziwa inyama ukuze ukwazi ukuthi ufe bese uba yiwundu ukuze ususe isono sabahlengwe bakho ukuthi wazi wadingeka ubahlenge ngegazi lakho uqobo
Oh, the story is so great.
Oh, indaba enkulu kakhulu
Nkosi.
Yeka ekhanda labaningi kakhulu. Ucabanga uJehova omncane lele mkhombeni. Wathi ngeke aphile njengengane.
Little Jehovah born in a stable. Little Jehovah.
UJehova omncane wazalelwa esitebeleni. UJehova omncane edlala nabantwana emgwaqeni. UJehova omncane ibhungu. UJehova omncane umfana wesikole. NoJehova onamandla.
Wena
wathatha zonke lezi zindawo. Kwasekuthi ke uJehova iyundlu. UJehova umprofeti. Futhi wena wawayekho konke lokhu ukuze uze ubuhlungu benhlawulo yesono nokusinika ukuphila okuphakade. Sithethelele, oh Nkulunkulu, thina simpofu izidalwa zalelizwe ezingafanele. Siyehliswa kulo busuku Nkosi uma sifunda lokho osenzele khona futhi kuncane kakhulu esikwenzile ukwenanela. Ukuthi ufike kanjani ngalezi zinsuku zabaholi bezenkolo abakhulu. Ukuthi wawuthanda kanjani kuma futhi ubonise izwi likaBaba. Ukuthi awuqagisanga kanjani phezu kwemicabango yabo engenasisekelo. Futhi namhlanje kubonakala sengathi akukho namunye ofuna ukuma aqekelele futhi abize izwi ngokuthi liseyilo izwi futhi angaqagisi.
We pray God you forgive us for these.
Siyakhuleka Nkulunkulu. Wena sithethelele ngalezi zinto esingazinakanga kangaka futhi sinike kulobusuku ezinhlizweni zethu njengoba sizinikela kuwe njengomkhombe.
We know that every time that the crucified Christ is accepted
futhi siyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uKristu obethelwe emukelwa kukhona ukuzalwa okusha, kukhona imvu ezelwe ngokusha, kukhona ukuhlabelela ezulwini ngezingelosi phezu kwesoni esisodwa esiphendukayo. Izingelosi ziyahlabelela futhi. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uma beba khona abanye lapha kulo busuku ongakwaziyo njengesipho sangempela sikaNkulunkulu, njengomsindisi oqondene nawe, hhayi nje ngumqondo wengqondo, kodwa ngokuzalwa okusha, ukuzalwa ngomoya wakho, kwangathi bangasemukela manje nje Nkosi amakhanda ethu ekhotheme. Futhi uma efanele abe khona oyedwa Nkosi ongakakwenzi lokhu, kwangathi izinhliziyo zabo zingemukela ukujabula manje futhi bathole njengabelusi bezimvu basendulo emkhombeni wenhliziyo yabo izwi uMesiya ozoqinisekiswa kubo njengomongcwele umelusi wezimvu omkhulu wosuku. Ngicela lokhu ngegama likaJesu. Futhi sisakhothamise amakhanda ethu futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zethu ziyakhothama ungakwenza mfowethu othandekayo noma ungahle ube yilunga lebandla. Futhi ngathemba ukuthi angilimazanga ngokusho lokho engikushilo. Ngikulungele ukukhonza esontweni, sifanele sikwenze lokho, kodwa o mfowethu nje ungakwemukeli lokho, umele uzalwe ngokusha. Yilokho umelusi wezimvu umprofeti omkhulu akusho. Umele uzalwe ngokusha. Kwakusho lokho kusiyazi wezenkolo. Ufanele uzalwe ngokusha. Futhi uma uzalwe ngokusha akusikho nje ukuthi yingoba ukholo. Bathi uzalwa uma ukholo. Kodwa iBhayibheli lathi uDevil uyakholwa naye. Manje qaphelani, akusikho lokho. Kuyisehlakalo. Uthi awu ngiphile impilo enhle benze njalo nabapostoli. Kodwa babengazelwe ngokusha, baze bamukela umoya ongcwele, babengakaphenduki ngisho, baze kuba sebemukele umoya ongcwele. Niyabukhumbula ubusuku ngaphambi kokukhashelwa noma ekukhashelweni, ngaphambi nje kokuba ukukhashelwa kwenzeke na? UJesu wathi kuSimon Petro, uma usuphendukile, khona-ke uqinise abafoweni. Futhi uPetro wayesemlandele iminyaka emithathu nohafu, futhi wayekhiphe amadimoni, futhi waphilisa abagulayo, wayeseshumayele ivangeli, futhi wayesalokhu ngokwezwi ngisho engakaphenduki. Manje ubungalufuna lolo hlobo lwesithunywa enhliziyweni yakho kulo busuku na? Uma ukufuna ngempela lokho, kwenza imehluko ukuthi omunye umuntu uthini. Kuyiqiniso mfowethu, dadewethu, ngiyakwazi lokho ukuthi kuyiqiniso. Ungakwenza na ngenkathi onke amakhanda ekhotheme nawo onke amahlo evaliwe? Hayi kimi, ngingumuntu nje umfowenu, kodwa kuKristu ubunga phakamisa isanda sakho uthi ngiyakukholwa lokho futhi ngempela ngifuna lo Kristu enhlizweni yami uKristu wangempela akhisimuzi ungasiphakamisa isanda sakho manje na uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise nawe uNkulunkulu akubusise izandla ndawo zonke kwangathi kungenzeka mfowethu kwangathi kungenzeka dadewethu kwangathi kungenzeka mngani kwami nigcwaliswe ngomoya oncwele kwenza mehluko muni ukuthi ubani omunye uthina mbula impilo yakho singahle singabibikho ngisho nasemhlabeni ekuseni asinasi nasiqiniseko esingaphezu kokuphila kunalowo moya esinawo emakhaleni ethu manje singahle singaphinde senze okunye uphefumula kuphela umusa kaNkulunkulu futhi kusiza ngani akunandaba ukuthi uphile kahle kangakanani nokuthi ini uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha akayi kungena manje ngiyazi ukuthi ama-science okusebenzisa amagama ngokuyikho ukuthi ukuzalwa ngokusha kuyini kodwa nje ake sibhekisise ukuthi kwenzekani eBhayibhelini ngenkathi bezalwa ngokusha uPetro wayeyikholwa abapostoli babeyikholwa kodwa abazalwanga ngokusha kwaze kwaba semva kokuba umoya ongcwele ehlele kubo ePentecost manje babemangala ukuthi bakwenzekeni noPetro wathi kange nabo bonke abanye ndoda yakwaIsrayeli makwazeke lokhu kini uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimangaliso nezimanga uNkulunkulu azenza ngaye yena owayaziwa ngaphambili neselibisiweyo namthatha ngezandla ezingenamthetho futhi nambethela uNkulunkulu amvusileyo futhi singofakazi bakhe waphalala lokhu enikubonayo nenikuzwayo manje futhi kungokombhalo kwase kuthi ke kwathi bekuzwa lokhu bahlabeka enhlizweni yawo base bethi ndoda bazalwane singenze njani ukuze sisindiswe na uPetro wathi kubo phendukani manje mngani wami oyiKatolika ohlezi lapha engazi ngabane noma abahlanu benu abahlezi lapha ngangixoxa lokhu nomphristi wenu mhlawumbe akusiyo umphristi wenu kodwa omunye wabaphristi abangamakatolika wathi uJesu wanika ibandla amandla okuthethelela izono enibathethelela izono zabo bathethelelwe enibabamba ngezono zabo babanjiwe lokho kuyiqinisile kodwa ake sibhekisise ukuthi wakwenza kanjani ukuthi abapostoli bakhe bayilandela kanjani inqubo yakhe hayi ngokwendlela umphristi enza ngayo namhlanje kodwa wenzani umphristi wokuqala uma nifuna ukumbiza ngalokho uPetro owayenezihluthulelo kuwo umbuso wathi akwenziwe kanjani na wathi phendukani yilowo nalowo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono khona niyakwemukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso sikini nakubantwana benu nakubo bonke abakude iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza futhi uNkulunkulu usabiza isehlakalo esifanayo singesenu uma nizolandela isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo uma leli bandla likukholwa lokho namakhanda enu egotheme thanini amen manje-ke noma yini esilele kulokho iphambene nezwi futhi ayihambisani nomelusi wezimvu Nkosi Jesu basezandleni zakho manje ngikhulekela ukuthi inhliziyo evulekileyo ngayinye kulobusuku engenaye uKristu uMesiya noKristu uYesu izwi elicotshiweyo elenziwe labonakala futhi uma zikhona izinhliziyo ezivulekile lapha kulobusuku engenaye lowo Mesiya isipho sangempela sikaKhisimusi isipho sangempela kuphela sikaKhisimusi esikhona uNkulunkulu asinika izwi futhi simemezela ezweni ngabelusi bezimvu sewundlu lakhe ubuyisana ngesono uma leyo nhliziyo ivulekile lobusuku faka kuyo uNkosi izwi likaMesiya lanamhlanje sibanikela kuwe egameni likaJesu Kristu indodana yakho amen Niyamthanda na, niyamkholwa na, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, zonke ezinye izinto ziyonezelwa kini, bangani. Ngaphambi kokuba siphume, ngifuna ukusho lokhu. Izikhathi eziningi angiqondakali kahle impela. Nginomlayezo ovela kuNkulunkulu, futhi ngifanele ngiwumemezele lowo mlayezo kungakhathaleki. Ngiyazi awuqondakali uma ongenjalo khona ke bungeke waba ngumlayezo kaNkulunkulu ubungeke njalo maningi amathize thize namhlanje awo ukuba ungaqondakali.
I believe that God has man in every.
Ikholwa ukuthi uNkulunkulu unomuntu wonke amahlelo nenhlanganiso. Futhi akusikho ukuthi ngimelene nabazalwane bami. Ngifika lapha eTucson eminyakeni emithathu edlule futhi ngaba nomhlangano nani befundisi enhla kwamfowethu Gilmore. Futhi kwabuzwa ngabe ngize lapha ukuzoqala ibandla na. Ngathi cha umnumzane. Ngiza lapha kunisiza. Kodwa angikabuzwa namanje eminyakeni emithathu. Kodwa nje okufanayo ngilapha kuba nginisize. Ngilapha ukuba ngijoyine izandla nani. Hayi ukuthi ngijoyine inhlangano nani. Kodwa ngijoyine izandla nenhliziyo nani. Phezu kwezwi likaNkulunkulu kuzama ukushumayela ivangeli kuyo yonke imiphefumulo elahlekile nawo wonke umuntu odingayo ophansi kokuzwakala kwamaphimbo ethu. Ngizinikela mina kuNkulunkulu kulobusuku ngayo yonke inhliziyo yami ngakho konke lokho okukimi. Anginakho okuningi kakhulu engingakunikeza. Angikwazi ukuletha inhlaka imure negolide ngoba nginakho, kodwa konke enginakho kimi uqobo uNkulunkulu anginika khona lokho kuphila ngikunikela kuye kabusha kulobusuku ophezu komkhombe wezwi lakhe enhlizweni yami. Uthi ngiyamethembisa kuma nalelozi uma ezongivumela ngiphile omunye unyaka ngime nje ngokukhulu ukwethembeka engingakwenza ngishumayele konke nokuncukwalo futhi kolwe konke nokuncukwalo ngakho ngisize uNkulunkulu nizokwenza okufanayo nami na. Semukele Nkosi, siyasemukele isipho sakho sikaKhisimusi uMesiya iyizwe elicotshiwe eliqinisekisa ubukhona bakho nathi Nkosi kungakhathaleki ngesivumo kholo noma ihlelo. Siyathola uqobo lwethu namhlanje izwe ligqekezeka futhi lapho uMesiya omkhulu umi nezandla zakhe zelulekile uJesu nguyena izolo namuhle naphakade. Lokho kwenza izithembiso ukuthi lolu izinsuku zokugcina ibandla liyohlelwa kakhulu liyoze liyongena elawodikeya. Futhi siyakubona namhlanje Nkosi, singenze njani uNkulunkulu othandekayo na? Ngingenze njani na? Ngisize nalaba abanye abelusi bezimvu Nkosi emhlabeni jikelele, abelusi bezimvu bezwi ukulimemezela Nkosi ngalo nyaka ozayo. Ngisize Nkosi, siyakhuleka. Siphe ukuthando lwakho nomoya wakho nokukhanya kwakho. Sizinikela thina uqobo lobusuku ezini lakho nasekubizeni kwakho egameni likaJesu Kristu. Semukela isipho sakho sikaKhisimusi. Izwi likaNkulunkulu lenziwe inyama kithi. Amen. Ngiyawathanda amaculo ebandla. UPawulu wathi eBhayibhelini, inkathi ngicula ngangicula emoyeni, ngiyashumayela ngishumayela emoyeni, inkathi noma yini engiyenzayo ngiyenza yonke egameni likaJesu Kristu. Manje ngokuthi lokho ngikukhathaza kini futhi ngiyanithokozela. Ngifika nalomlayezo ngezinye izikhathi bonala sengathi ngiyakuzonda nje kusho, kodwa nokho ngibophezelekile bazalwane. Uma ngingakwenzi ngingumzenzisi, uma ngingakwenzi ngiyimbuka kunembeza wami uqobo, ukukholwa kwami uqobo ezwini likaNkulunkulu. Kufanele ngikwenze, hayi ukuba ngehluke, kodwa ukuba ngibe ngoneqiniso obizweni lwami. Futhi ngifuna ukunisiza nonke, ngifuna ukwenza yonke into engingayenza. Manje sithole elinye lamahubo amakhulu azo zonke izikhathi. Ngithanda kahle kakhulu, ngiyamthanda. Niyazi ngikholwa ukuthi uma nje singamthanda sonke singenza lokho asicele kuba sikwenze. Ningibiza kanjani nithi Nkosi futhi ningenze izinto enginiyala ukuba nizenze na? Ningibiza kanjani nithi Nkosi bese kuthi-ke ningakwenzi enganitshela kuba nikwenze na? Ngiyaqoka ukulalela umelusi wezimvu oqashwayo ongathi faka igama lakho encwadini futhi ujoyine. Thatha lesi sidlo, shono lokhu futhi kulungile. Kanti umelusi wezimvu umkhulu uqobo lwakhe wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angeyubone ngisho nombuso wezulu. Futhi bukani labo osiyazi bezenkolo abaqeqeshiwe balolo suku, beqeqeshiwe bengcwele na ukuphila okuhlanzekileyo na? Asinalutho singalo. ngendlela uqhathanisa nakho namhlanje indlela ababephila ngayo. Futhi umelusi wezimvu omkhulu wababiza ngokuthini na? Wathi, nina ningabakayihle uDeveli ngoba abazange baliqonda izwi, kodwa izwi lolunye usuku, hayi izwi langalolo suku. Uma wasiqonda isikhathi sikaNowa, lokho kulungile, leso isikhathi sikaNowa, kodwa sasingeke sisebenze ngesikhathi sikaMose. Nesikhathi sikaMose, sasingeke sisebenze ngesikhathi sikaKristu. Niyabo, isikhathi sikaLuther angeke sisebenze ngesikhathi sikaWesley. Isikhathi sikaWesley angeke sisebenze ngesikhathi sePentecostal. NePentecostal yenze into efanayo, bonke abanye babo abayenza. Manje ubani onginike usizo ngezinsuku ezedlule na? Nginibuzile uma idlebe lotshani ivela kuyini na? Ini uma uvela idlebe likakolo? UJesu wathi, uma uhlamvu lukakolo luwela emhlabathini, kwenzekani uma uhlamvu lukakolo noma ukolo uwela emhlabathini na? Into yokuqala evelayo idlebe elincane, awufani nohlamvu olwangenayo. Uyisisani imvelo, awufani nohlamvu olwangenayo, kodwa lungumthwali wokuphila. Kohlamvu okwafika lo mphikinkolo osanda kubhala nje leyo ncwadi edumile uNkulunkulu othule yathi, angaba khona kanjani uNkulunkulu owakwazi ukuvula ulwandle lubomvu futhi ame yonke iminyaka eyinkulungwane yeminyaka yezikhathi zomnyama futhi abone abantwana abancane bedliwa amabhubesi nabantu belengiswa eziphambanweni futhi babulawe ezinkundleni ezinkulu ama-arena nezinto futhi angawuvuli ngisho umlomo wakhe na? Niyabo, izwi liyisambulo. Lowo kolo ngenkathi lowo kolo wangempela uqala ekuqaleni wehluleka kuNkulunkulu futhi egcineni nakho kufika ukolo umbonakalisi wangempela kaNkulunkulu owabonisa lonke izwi yakhe ngangokuthi wayeyizwi. Kwase kuthi-ke uNkulunkulu wamnika umlobokazi uPentecoste, kodwa lowo mlobokazi waqathakela emhlabathini ngezikhathi zeminyaka yobumnyama njengoba nje kwenza ukolo wangempela waqathaka wangena futhi awusebenzanga ngani na? Ngoba wawucashe phakathi nomhlabathi, wawufanele ubole ngaphambi kokuba ulethe ukuphila. Kodwa kufika umpristi omncane ngesinye isikhathi ogama linguMartin Luther futhi waqhumisa elilodwa izwi leqiniso, abalungileyo baza kuphila ngokukholwa. Nakho kufika idlebe, kwase kuthi-ke elinye idlebe lalilandela uZwingli, kwase kuthi-ke kufika uCalvin Knox futhi kwehle njalo. Into yokuqala niyazi, waguqula idlebe lawo wahamba wayongena entshakazeni. Manje lokho kwakubukeka kufana kakhudlwanyana impela nawo, kodwa noma kunjalo kwakungesiyo into yangempela eyangena emhlabathini. Nango noWesley efika, kuWesley kwaphuma ibandla lama-Methodist. Ukusuka ebandleni lama-Methodist kwafika iNazaretha, i-United Brethren, kanjalo njalo. Kwenzani na? Kwabuye kwawa kwahleta futhi waveza kubukeka ufana nohlamvu lwangempela lukakolo manje iPentecost. Manje bhekisisani uJesu kuMathewu 24 elama-24 ngosuku lokugcina imimoya emibili iyosondelana kakhulu uyoze udukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Manje uma lolo hlamvu lukakolo luvela, noma ubani umlimi kakolo uyazi ukuthi lokho ubukeka kuphelele uhlamvu lukakolo, kodwa uhlale phansi bese uluthatha ngesandla sakho uluvule, akukho kolo kulo, yikhoba. Kodwa emuva leyo ngemuva phansi kwesibonisa khulu imayikroskopu ungawubona umqumbe omncanyana, nakho kufika uhlamvu. Bese kuthi-ke lizokwenzani lelo khoba na? Lingelokuba livikele uhlamvu ilanga elishisayo lingaliulala, livikela uhlamvu, uhlamvu luze luvuthwe. Bese kuthi-ke uma uhlamvu uze luvuthiwe, ikhoba liyawohloka kulo. Kodwa liqaphelile yini? Lolo hlamvu-ke oluvelayo lizofanele ube uhlobo olufanayo lohlamvu olwangena emhlabathini. Emva kwemvuselelo kaLuther kufika inhlangano. Emva kwemvuselelo kaWesley kufika inhlangano. Emva kuka-Alexander Smith, uJohn Alexander Campbell, uJohn Smith, bonke abanye babo kufika inhlangano. Emva kwePentecoste kwehle ngqo njengento yangempela, kodwa kufika inhlangano. Yenzenjani na? Nawohloka. Sibe neminyaka eyi-15 yemvuselelo, ayikaze yaziwe kuwo wonke umlando. Kuphikisisani kulembuzelo yeminyaka eyishumi nanhlanu ushanela umhlaba jikelele futhi akukho neyodwa inhlangano eyakhiwe kukho. Kwakukuphi na? Kwaqala imvula yamuva kwafela kokwakho masinyane kwafa. Akukaze kube khona inhlangano elandela lokhu. Ngani na? Kuhlamvu uqobo lwakho ngeke kusaba khona okunye nekhoba manje liyawohloka akukho obambiswano akukho muntu okufunayo kungani na kuzofanele kube yilokho labekelwane lelo bandla lapho na ukukweseka lapho ubani oyeyo bambisana na yiphi i-Baptist noma i-Presbyterian noma inuthela ebiyo sekela umkhankaso wokuphilisa ngokankulunkulu na manje uma iqiniso livela kwenzekani na hayi khoba kodwa ukuphila kuphuma ngqo usuka ekhobeni kuyongena ngqo ohlamveni ukuphila kwangempela kweqiniso inhlangano ima lapho iyafa njengoba nje yenzile kuyo yonke eminyaka yenza okufanayo niphuma kulokho iminyaka engamashumi amahlanu yedlule futhi nabuye ngqo kuyo futhi kodwa ukuphila kwangempela kulandela uhlamvu sisesikhathini sokuphela abazalwane lawohlokelani na ukuze lilethe uhlamvu ebukhoneni bendodana ukuvuthwisa uhlamvu lube sekuvuthweni okuyigolide kwenkosi liwohlokelani liwohlokeleni na kanjalo libangela izinsizi izinyembezi ukuthi abachayiwa phambi kwe-L-A-N-G-A isana kodwa i-N-D-O-D-A-N-A isana ukuba bavuthwe evangelini eligcwele leqiniso ukuba babonakalise konke lokho uJesu Kristu akwethembise ebhayibhelini kukhona ukuvuka komzimba namhlanje phakathi kwabantu futhi ngeke kusaba khona izinhlangano kuphuma ngqo kwiLaodikeya ecebile iphumelele ngani inhlangano na izigidi zamadola nezigidi zemiphefumulo futhi wayevelaphi umelusi wezimvu na ukukhulula abazalwane bakhe ebugqileni angazi uNkulunkulu iba nathi sisize fundisisani izwi hlolani imibhalo kuyo sicabanga ukuthi sinokuphila okuphakade futhi yona efakaza ngeqiniso niyabo uNkulunkulu wabela amazwi akhe onyakeni ngamunye lo nyaka njalo wathi uJesu ngenkathi efika na wathi kulabo bantu nina bazenzisi nina nicaka izindonga zemhlophe bese nakha amathuna abaprofeti noyihlo bafaka lapho futhi ningamadodana awoyihlo nemisebenzi abayenzayo niyoyenza nani uhlala kufana njalo bazalwane bami kodwa uma uJesu efika ngolunye usuku umelusi omkhulu wezimvu kusukela ePentecost kwedlulele kuLuda kwedlulele kuyo yonke iminyaka wemukele ukukhanya lapho kufika ngabathwali abemukelanga umthwali bemukela ukukhanya niyabo baphuma uzofikela ukuhlenga ngijabula kakhulu ukuthi ngiyazi uyabuya oh ungabalwa neqembu lakhe na ungabalwa na yenye kuphela indlela yokukwenza hayi ngokujoyina ibandla kodwa ngokuzalwa kuye nakho konke ubaba angiphe khona uyakuza kimi futhi akekho ngeza uma ubaba wami engambizi niyabo nilokho kuphela okukhona kukho kwemukeleni yisona sipho sikaKhisimusi kuphela engazi ngaso isipho sikaNkulunkulu asinika ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa uthi nguyena izolo namuhla naphakade izwi niyabo ikholweni kulolu suku ukugcwala kweBhayibheli inkathi lezo zimfihlakalo ezisikhombisa emuva ngaleyo minyaka yebandla eyisikhombisa kwakukhona izimfihlakalo ezifihlwe eyifihliwe ezisikhombisa ngibhala incwadi yalo nosiyazi umkhulu wezenkolo wathi kimi esikhathini esingesithi sedlule wathi mfundi Branham niyabona ukuthi usathane uyozama kanjani ukukudluthula akukhiphe emgwaqeni na wathi mfundi Branham uyazi ukuthini ngiyakholwa ukuthi inkosi izokwembula kuwe ukuthi yini esizoyenza elandelayo ngoku uzoba imfihlakalo ethize enkulu efihlwe ngaphansi kwalezi zimpawu ezisikhombisa ngathi khabo akusikho lokho mfowethu wathi kuyoba yinto engabhaliwe ngisho nasezwini ngathi khabo khabo uyakhohlwa uyonezela izwi elilodwa noma asuse izwi elilodwa yabo selivele liphakathi lapho kodwa abaguquli wehlulekile ukulibona abaphilanga isikhathi eside ngokwenele ukulibona inyaka usuphelile manje sikhona lapha elawudikeya futhi khumbulani unyaka waselawudikeya wayengaphandle kwebandla engongotha ezama ukubuyela angene u-eva wayekhiphe u-adamu wakhe unkulunkulu sisize masiphumele ngaphandle kwekamu ukuba simfumane masihlupheke ngaphandle kwamasango kanye naye asiye kuye ekufeni kwakhe ekumbelweni kwakhe nasekuvukeni kwakhe ngokuba nguyena izolo namuhla naphakade asikule ihubo elilodwa ngaphambi kokuba sihambe nizokwenza na ngiyamthanda ungasinika indlela edewethu na bangabi abalaziyo ihubo elidala na nge uma wake waba semhlanganweni ngiyalithanda manje asivale amehlo ethu cabangani ngoJehova akekho owayefanele akekho owayengakwenza kuphela nguye futhi wehla futhi uba ingane encane uyafika ibhungu uba ngumbazi indoda esebenzayo kwaba iwundlu uba ngumhlatshelo wavuka ngokunqoba uJehova futhi njengoba uMose wahosha isandla sakhe esifubeni sakhe siphezu kwenhliziyo yakhe uNkulunkulu wahosha isandla sakhe esifubeni sakhe ifihlo yakhe indodana yakhe eyashaywa ngesifo sesono esingelapheki wabuye wasibuyisela esifubeni futhi wayese sikhipha wayese selulela kini nami uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade mbhekeni manje
I love you because you love me and purchase my salvation on Calvary Street.
Angabe wazi ukuthi wafanele kube ngumelusi thanini amen ufanele kungani umelusi wezimvu na kwafanele kube nguye manje sisacula leli vesi elifanayo siliphinda futhi ifinyelela ngaphesheya kwetafula kukhona iMethodist, iBaptist, iLuther, iPresbyterian, iKatolika nabo bonke behlezi phakathi lapha kulobu busuku khawula uthi sihambi esingumfo wakithi ngiyajabula ukuba lapha nawe kulobu busuku shono into ethize kubo thana uNkulunkulu akubusise njengoba sikhawulana manje njengoba silicula futhi manje
my salvation on Calvary Street.
Manje sivala amehlo ethu futhi siphakamise izandla zethu futhi sicule kuye. Futhi manje uNkulunkulu akanasimo ngakho sikhothamise amakhanda ethu futhi selihamishe manje niyabantwana abancane ningabantwana bakaNkulunkulu ningaboki lokho okungahle ucatshangwe yizwe niyakhonza manje nikhonza uKristu nje khothamisana amakhanda enu futhi nilihamishe anizizwa nonke sengathi nikolojiwe na nje ukuthi into ethize nje ehlikihla konke kungabaza nezwe lisuke kuwe na nizwa ngaleyo ndlela na phakamisani izandla zenu ngizwa nje sekukolojwe konke ngizwa kwehluka ngizwa sengathi kade ngidlela ezandleni zakhe ngine njengomfowethu lapha wafakaza ukudla ukudla komelusi wezimvu ukudla kwezimvu lelo yizwi izimvu zikaNkulunkulu zizondla ngokudla kwakhe akusimpa kodwa umuntu uyakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlungeni kaNkulunkulu futhi yilo leli iBhayibheli sizondla ngawo onke amazwi hayi nje amanye amazwi kodwa onke amazwi aphumayo oh akukwenzi umthande na ukucabanga ukuthi manje sinokuphila okuphakade hayi ukuthi siyoba nakho manje singamathotana kaNkulunkulu hayi ukuthi siyoba yiwo manje futhi uhleziwe endawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu nethelevishini enkulu ememezelayo ukuthi kukhona igagasi lomoya osemkhathini wesibhakabhaka owenza abantu umuntu ohamba umhlaba jikelele aziwe ngesibuko sethelevishini izwi kaNkulunkulu elikhulu nomoya kaNkulunkulu uthatha izwi kaNkulunkulu libonakalisa uJesu Kristu ezindaweni zasezulwini ezimveni zakhe ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade akumangalisi na omangalisayo uNkulunkulu anibusise manje sisukume umzuzwana nje ngabe ninaye ozobusiswa na manje khumbulani ngokhisimuzi khonzani inkosi Jesu khonzeni ngamandla okuvuka kwayo futhi uma ngingake ngibe nosizo kuwe wena umelusi wakho ibandla lakho kumbe noma yini ubusuku abubi neze nyama kakhulu imvula ayini neze kanzima kakhulu ngokunye ubusuku ukhona ininikazi elimi likhona lapha ngangimatasatasa kakhulu ngathatha abagulayo nezinto kwaze wawukhona owesifazane oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento kudala owayelahlekelwe ingqondo futhi wayene wacabanga ngokuba nengane noma ukuthize wayephambene ingqondo futhi uBilly e-ofisi wangibiza wathi baba ungakwenza na ngathi ngingeke njengamanje kukhona abantu ngeke nje ngakwenza wathi baba ungaya emkhulekweni na ngizobatshela ukuthi uyakhuleka ngathi yebo futhi ngawo impela lowo mzuzwana ofanayo wasanguluka walala buthongo wavuka esesisimweni esijwayelekile udla ukugcwele ukudla inkukhu kwakusihlwa esombulukile engondweni umuntu ubemi lapha efakaza ngakho emizizwaneni embalwa edlule umfowethu to Mac ngimbonile lapha esikashaleni esedlule endawo ndawo ebandleni ulapha omunye wabelusi umelusi wendawo umfowethu othandeka kakhulu futhi bengihlala ngimthanda njalo umfowethu Mac selokhu kuqala ngaqala enkonzweni ngaseke ngihlangana naye futhi ngangiphezulu le eBritish Columbia futhi nje ukunikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyoyisebenza kanjani yonke into kahle ngase ngivele sengilidibele ihashi futhi ngangibuyela ehlane lapho engangiholele khona lonke iqembu lamandiya uNkulunkulu futhi onke aphendulwe futhi emukela uJesu futhi ngesiprofeto esakhuluma ngomfana wendiya owalahlekelwa ihashi lakhe elincane eminyakeni emibili edlule samtshela ukuthi engalitholaphi ukuthi lalikude kangakanani nokuthi ihashi elincane liyobe limi kuphi umama wakhe ebulawa ukuhlaselwa inhliziyo waphiliswa futhi wasindiswa nalomfana ezifikela nje futhi ekubona futhi azi ukuthi ihashi lakhe latholwa ngayo impela indlela atshelwa ngayo nawo yonke into akukhona lenye izwi inkosi eke yalikhuluma ngizobuza noma yimuphi wenu sewake wamuzwa esho noma yini ake angitshela yona ukuba nitshele yona ngaphandle kwalokho okwenzeka ngamashi nje na uma lokho kunjalo thanini amen niyabo niyabo khona impela alikaze lehluleke nakanye nomfowethu Mac wayeseseduze kokufa futhi kwenzeka ukuthi umkakhe abize uBilly umkandodana yami futhi watshela wabuza ukuthi ngangikuphi nelolinikazi elincane elithandekayo ne umkakhe futhi nomalukazana wakwami wathi ule enyakatho British Columbia uhambo lokuyozingela Nanga lokho kusa ngandla thize angikwazanga nje ukugibela lelo wathi ngiphume wayesethi ke uBilly ngizokholwa ukuthi ngizophinde ngishayele ekhaya futhi wayeseya esitotsheni ukuba ashaye futhi naku beza bebuya begijima inkathi indiya elincane limi lapho elincane noma ngabe ubani owaye nehashi elincane futhi wathi umfowethu Mac ulele useseduze kokufa futhi yakubiza ngase ngayahla ngaya ngale emahlathini ngase ngiguqa phansi ngathi inkulunkulu othandekayo ezansi le amamayela ayizinkulungwane ezintathu ukunqamula izwe esifundazweni esinelanga sase-Arizona eTucson kukhona umfowethu futhi ulele useseduze kokufa uzomsiza na into nje ethize yakhuluma kimi konke kulungile futhi ngenkathi ngifika kumfowethu Mac ngelinyilanga ukuba ngikhulume naye ngase ngimbuza kwenzeka ngaliphi ihora lokho na kwakungalo impela lelo hora elifanayo esaya ngalo emkhulekweni kwamangalisi na nguye izolo namuhla naphakade ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ngiphila ebukhoneni benkosi asikhothamise amakhanda ethu manje nomfowethu omncane oligugu lapha umfowethu oyisithunywa senkolo umngani wami ilunga le-Assemblies of God umfowethu omncane oligugu lapha ngimbiza ngokhrichi wakhuluma izinto ezimnandi kabi nje umfowethu Krich ngikubiza ngalokho angazi ukuthi ingathini umfowethu nenceku engumfowakithi ezihluphekweni zikajesu kristu ngalolu suku lokugcina kwangathi unkulunkulu angakubusisa futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Tony uthe ubuzokhulula izethameli ngalesi sikhathi sisakhothamisa amakhanda ethu ulungile woza